You may be seated.
Lingathala phansi ngiyabonga kakhulu mfowethu Shores kuyi.
I certainly deem this.
Impela ngicabanga ukuthi lokhu inhlanhla enkulu kuba lapha kulobu busuku kule First Assembly of God futhi ukuhlanganyela ngasezwini likaNkulunkulu nani bantu abakahle. Ukuba nomfowethu Shores oyikuku futhi bonke abazalwane sihlangane nabo iviki lonke futhi sibe nesikhathi esimnandi ngempela lamaviki amabili edlule. Angazi njengoba ngike njalo eminyakeni ngike ngaba nesikhathi esingcono kunengibe naso kuleli viki sokuhlanganyela nabazalwane ngakule Maricopa Valley yonke indlela kusuka eMesa ezansi futhi ezansi kuya eTucson okuyiJerusalema kusobala egqumeni futhi siyajabula ukuvakasha nabazalwane bethu lapha eJericho niyabo ezansi lapha ezansi ekugcineni kwegquma. Ngiyacabanga nje ukuthi lokho bekuzohamba kanjani futhi ngakho-ke ngenkathi ngangilapha eminyakeni eminingi edlule kwakulokhu kunokuphikisana phakathi kwe-Tucson ne-Phoenix. Ngakho-ke ngakucabanga nje lokho ngolunye usuku niyazi babengigcona ngokuhambela i-Tucson futhi ngakho-ke ngakucabanga ngakho awu kusegqumeni futhi iJericho isesigodini niyazi. Ngakho-ke ngakucabanga ukuthi lokho nje kuyoba ngokuhle. Awu sabamba umnumzane phakathi nendawo ngalo nkathi omunye eza yehla sifuna ukusebenza kuye. Manje kube yisikhathi esihle kakhulu njengoba ngiphinda futhi impela sijabule kakhulu. Manje thina kakhulu silindele ngokwethemba okukhulu ngale ngqungquthela ezayo eqala kusasa ebusuku sibheke isikhathi esikhulu. Futhi kulokhu ngizamile ukubeka ngendlela yami ethobekile yokukwenza izisekelo uhlobo lokuthola ukushukuma phakathi kwabantu ngemvuselelo ezayo. Futhi manje sinezikhulumi ezimangalisayo ezizayo kule mvuselelo esiseduze manje. Umfowethu Velma Gardner nomunye umfowethu we-Methodist ofanele abe yisikhulumi esivelele futhi khona-ke okwalokho kusonga kokugcina okukhulu kukho konke ngumfowethu Oral Roberts oyigugu ngomsombuluko ozayo ebusuku. Futhi ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu uzonikeza abazalwane imilayezo enjalo ezothumela iPhoenix emadelweni ayo ithuthumela ngokwesaba uNkulunkulu. Futhi sizame kanzima kuleli viki ukubeka isisekelo salokho sokubonakala masinyane kwendodana kaNkulunkulu. Futhi ngiyakholwa futhi kade ngifundisa ukuthi ngakho konke kungenzeka ukuthi bengafika kulesi sizukulwane manje ngisho kulobu busuku. Sazi nje ukuthi kuzoba nini kodwa thina sifuna ukulungela kakhulu ukuthi uma kufika sizohamba naye ohluthweni kube yisikhathi esihle kakhulu. Bengikade ngishumayela le milayezo enamandla mayelana nokufika kwakhe nokuzama ukwendlala okunokwenzeka nehora esiphila kulo manje nokuthi kanjani yonke into ngombono wami umbono wami othobekile usesimweni nje sokufika kwenkosi uhlwitho into elandelayo futhi konke lokho okusilele kungenzeka ngehora. Ngiyakholwa eziningi angazi nje ukuthi ezingake kodwa eziningana zeziprofetho ezigqamile eziqondene nokugcwaliseka kokufika kukaMesiya nalokho azokwenza kwagcwaliseka amahoreni ayisikhombisa okugcina esiphambanweni. Baphoboza kanjani uhlangothi lwami nelami akukho thambo elephukayo futhi wamemeza uNkulunkulu wami ngishiyelani na futhi iziprofethi ezinkulu zenzeka nje esisodwa ezimbili ezintathu ezine kanjalo nje ihorane lilodwa noma amabili ngokwehlukana. Manje lokho kungenzeka ngendlela efanayo ekubuyeni kwakhe futhi sifanele sixwaye silindile. kuzolukusifwa ngicabange ukuthi sibe nesikhathi esihle ezansi kwi-Assembly of God enikizimu yalapha ngikholwa ukuthi yi-South Side mhlawumbe ibizwa nge-South Side Assembly ngihlangane nomfowethu kahle engingakaze ngihlangane naye phambilini ohambweni njengoba ngikhumbula kodwa umfowethu oyigugu neqembu elikahle labantu futhi sikhulumile ngakho lapho ezolo busuku umlayezo wokuba naye endaweni enamanzi ogwadule indawo ukukhumbula yena konke akwenzile uma sihlangana ndawonye sihlezi sizingeze ezindaweni zasezulwini kuKristu lokukhumbula izinto azenza nezinto athembisa ukuzenza ukuthi wethembisa kanjani ukuthi uyohlangana nathi kanjani lapho kubuthe nababili noma abathathu ngegama lakhe ukuthi lapho uzoba phakathi kwethu kodwa-ke ngicabanga ukuthi ukuzibusa kukaNkulunkulu wavezwa ngokumangalisayo kakhulu lapho ehlela ngqo phakathi kwethu futhi wazifakazela qobo lwakhe ukuthi wayelapho kanye nathi futhi lokho nje kwenza kungabi nakulutheka ukuthi siseduze kokuphela futhi lezo zinto athembise ukuzenza ekupheleni ngqo futhi siyakubona kubhekene nathi manje ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi abantu abaningi lapha bangabantu abasindisiwe futhi thina esikhulekayo futhi sikhipha imizamo yethu manje ngengqungquthelezayo futhi sifanele sicindezele ngakho konke okungaphakathi kithi futhi senze konke esingakwenza siqiniseke ukuthi sikhuluma kuso sonke isoni ngesikhathi salengqungquthela sisondele kuwo wonke usomabhizinisi nawo wonke umuntu ongaselisiwe nalabo abangenayo Kristu abangenawo umoyo ongcwele sifuna ukusondela kubongo umlayezo ngosile ukusondela kwevangeli okuqinile kubantu makuthi izimpilo zethu zibe nobusawoti kakhulu ukuthi abanye bangabhekisisa indlela esiziphatha ngayo futhi siphile ukuthi bazofuna ukuphila ngaleyo ndlela futhi niyazi uJesu wathi ningusawoti umhlaba kodwa uma usawoti ulahlekelwe ubufakazi bawo isinongo sawo amandla awo okuheha khona-ke angeke usaphilisa noma usindise usawoti uyasendisa lapho oxhumana futhi sifanele sibe ukuxhumana kukaNkulunkulu siyiphuzu lakhe lokuxhumana njengoba umfowethu uRoberts izikhathi eziningi ubhekisela ekubekeni isandla sakhe emsakazweni noma ukuthile okwephuzu lokuxhumana manje ningangizwa ngikhuluma ngokuyinqaba kancane kulobu busuku kodwa ubusuku obuthathe noma obune kubedlule ngidingeke ngithathe iphimbo lami liphakeme elinye likhandlekile ngakho-ke ngikhulumela phezulu kakhulu ngokusuka phezulu komlomo wami akusikho okufakiwe kodwa ngifanele ngikwenze ukugcina ingxenye engezansi ingalimali niyazi uNkulunkulu uthi ukusenza ngendlela lapho uma ingxenye yodwa ivithika singabamba enye omunye niyazi ozibambile futhi omunye umuntu wangibuza abanye ngesinye isikhathi wathi ungahamba kanjani kanzima kangaka udabule ezintabeni nokunye na ngathi awu ngafunda ukuthi iqinga lincane eminyakeni emide edlule kusukela kumandiya niyabo ungahamba ngamadolo akho ungasebenzise kuningi inqulo yakho futhi uvumele izinqulo zakho ziphumule bese-ke uhamba ngenqulo yakho nokuthwayizela futhi uvumele amadolo akho aphumule uyabo ngakho-ke phumula nje bese uhamba phumula bese uhamba phumula bese uhamba yileyo ndlela ushumela ngayo phezulu bese kuba ephansi phezulu naphansi eyodwa mayiphumule enye uNkulunkulu wenze into emangalisayo ngenkathi yenze umuntu niyazi ukuthi kungani na kwakusemfanekisweni wakhe ukuthi wenza umuntu futhi ngakho-ke yini enye emangalisa kakhulu kunoNkulunkulu na kade ngishumayela kakhulu ngokufika kukaKristu kulo nyaka ngicabange ukuthi mhlawumbe bekungaba yinto enhle kulobu busuku ukuthi ukuzinza kokunye kwalezi zinto bengikade ngikhuluma ngazo futhi ngilethe ubumqoka besimo salolu suku ebukhoneni bethu ngevangeli futhi ubone ukuthi sikanjani iqobo lethu sililungele leli hora Sazi kanjani na lena kungahle kube ingunguthele ukugcina ukuthi le businessman eyoke ibe nayo niyazi lobu kungahle kube ubusuku bokugcina ukuthi i first assembly of God ina wonke amabandla kule lonke izwe ayoke avulwe kusasa bekungenzeka wonke asevaliwe asazi lesi kungahle kube isikhathi sokugcina ukuthi iBhayibheli lifundelwe lesi izethameli. Ngakho ke ake sithi ukuhlola nje kulobu busuku futhi sibone ukuthi sikuphi okokuba semqoka okwesikhashana futhi khona ke sizohamba sizame ukuqeda kuse-eli ukuze sizokwazi ukuvumela abantu baphume futhi singanibambi. Ngenze ukuphawula obuhlaza ngaleli viki ukuthi nginigcine isikhathi eside kwedlule ezikhathini sasebusuku. Kuba bengikwazi ukuphuthelwa umsebenzi osuku lokho angeke kukulimaze kodwa ngithe ngomgqibelo wobusuku manje angeke nginigcine isikhathi eside enhlobo ngoba ngeke niphuthelwe isikolo sangesonto ufanele ube lapho endaweni yakho yokusebenza. Ngakho ke manje angeke ngiligcine isikhathi eside kulobu busuku ngoba impela ngifuna nibe lapho kusasa ebusuku yilo kho ebesikushayelela lesi sikhathi esikhulu. Futhi manje khulekelani bonke labo bazalane abazokhuluma, khulekelani ukuthi uNkulunkulu uzozigcoba izithunywa zakhe futhi lobo busuku bayizolo nomfowethu orali ukhethelwe lokho kuqedela kokugcina kwakho konke. Ngicabanga ngalokho ngesikhathi sokugcina njengoba kwakunjalo ngosuku lokugcina lomkhosi lapho uJesu wayemile futhi wakhala ethempelini.
May we hear it again. May God cry out to us.
Oh, kwangathi singakuzwa futhi, kwangathi uNkulunkulu angakhala kithi futhi asibizele ohlangothini lwakhe, sibuthanele ebandleni abahlengiwe bakhe, umlobokazi wakhe amthenge ngomuso omkhulu ngegazi lakhe oqobo, futhi sikhulekela lokho kuphela. Manje sizobuka enkosini manje nje emkhulekweni ngaphambili kokusondela ezweni lakhe, ngoba neyazi izwi alina kuhunyushwa ngasese. Ngakho ke ngiyathanda nje ukuba umqalisi yalembule futhi akuvimbele okwalo niyazi ukuze nje singakholwa ukuthi uyakwenza. Ngakho ke yazikhothamisa amakhanda ethu njengamanje nje futhi uma sikhothamisa amakhanda ethu asikhothamise izinhliziyo zethu futhi sikhothamise nje izinhliziyo zethu kuNkulunkulu. Manje namakhanda ethu nezinhliziyo zethu zikhotheme, ngabe sikhona sicela enhliziyweni yakho kulobu busuku, isakhamuzi sami esingumfo wakithi sombuso, umfo wethu oyizihambi, mina enigokobele lapha eFoenix nakwezinye izindawo ukuthi sibuthene kuleli bandla elincane elithandekayo kulobu busuku ukuzokhonza yena. Ngabe sikhona sicelo obungathanda uNkulunkulu azi ngaso na? Sicela engqondweni yakho futhi uphakamisa nje isandla sakho futhi uthi Nkosi, makube yimina manje kulobu busuku ngingine nesidingo engisishisekelayo. Kwangathi yena ngiyazi uzokubona, uzokuzwa, uzokuphendula.
Our heavenly Father, we are approaching the
Baba Jesuzweni sisandela kuwe ngokukholwa manje sizihlanganisa ndawonye sibeka imikhuleko yethu njengomuntu oyedwa. Ngokukholwa siyahamba lapha ku-11th noGarfield futhi siyakhuphuka ngokukholwa ngaphezu kwenyanga nezinkanyezi. Phezulu eMilky White Way, phezulu ngaphakathi nangaphezulu kwezicawu zalomhlaba kuye ebukhweneni bukaNkulunkulu futhi lapho ealtare lapho umhlatshelo ulele khona namakherubi namaserafu andizela phezu kwealtare likaNkulunkulu ememeza engcwele.
Oh,
indawo enje yokuma kodwa ngalelizwi elilotshiwe ngendodana kaNkulunkulu ukuthi uma sicela ubaba noma yini egameni lakhe uzosipha lokho futhi nango ehlezi nezingubo zakhe zinegazi.
The price has been paid.
Intengo isikhokhiwe ukuthi thina singafanele singasondela kuye njengamadodana namadodakazi emva kokuba semukele uKristu njengomsindisi wethu. Futhi siyakhuleka kaBaba osezulwini kulobu busuku ukuqala ukuba uxolele ububi bethu lakho konke sikwenzile nesikushilo lokho obekungalungile nje ekuboneni kwakho. Futhi uNkulunkulu siyazi ukuthi lezo yizinto ezingenakubalwa esizenzile.
Have mercy upon us, God, for We are not just speaking these things to be heard.
Yiba nomusa ngithi kuNkulunkulu ngokuba sizikhulume nje lezi zinto ukuze sizwakale kepha sikhuluma lezi zinto ngothando nangokuhlonipha nangokukholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiza futhi yaphendula imikhuleko yethu yabanye neyethu uqobo. Yazi ukuthi yini ebingemuva kwesandla ngazinye impokophelo nenjengo Osiyelula amaphiko akho amakhulu angcwele njengoba bekunjalo kulobo busuku futhi sengathi ubukhona bakho bobukhosi bungezwakala kakhulu phakathi kwethu kulobo busuku ukuthi sizokwesaba. Nkulunkulu sifuna ukwazi nje indawo yethu yokuma manje. Siyahlola, sithatha uhlu lokuqukethwe kwezimpilo zethu. Kungahle kube ngaphambi kohlwitho ukubizwa. Futhi simagange ngalomhlangano zayo ngapha eRamada kusasa busuku futhi sifuna ukuhlola izimpilo zethu qobo kulobo busuku futhi sibone lapho sibafushane khona ukuze sizoba amathuluzi esandleni sakho.
Clay molded and shaped.
Ubumba olubunjiwe futhi lwalolongwa uNkulunkulu wezulu ukuze singahle sikwazi ukuba magange kulomcimbi omkhulu ozokwenzeka esiwubeka ngaphambili kungangenxa yesinye isizathu kodwa ngenxa yombuso nenkazimulo kaNkulunkulu. Musise mizamo yethu buthakathaka yeviki inkosi sizama ukushukuma phakathi kwabantu ukuqonda ihore siphila kulo. Khuluma nathi kulobo busuku ngokufunda kwezwi futhi kwangathi ungathatha indikimba futhi wembule ingcikithi ngendlela umoya ongcwele ongathanda siyazi futhi konke ukudumisa kuya kuba ngokwakho. Sikucela egameni lika Jesu, amen. Njengabantu abaningi bathanda ukuthi babhale phansi izindikimba nokucabanga ngezikhathi abangathanda ukuthathisela kuzo futhi izikhathi eziningi abefundisi njengoba ngenza mina uqobo sisigcina phansi izindikimba ngezinye izikhathi ukubhekisela kuzo. Omunye umfundisi wakhuluma ngakho futhi thina umcabango omncane othile wabamba umqondo wethu futhi siyathanda ukuthathisela emuva kuwo ngezinye izikhathi ukuthi awu lokho yini one ukuthile ngenkathi bekusho lokho kulungile. Manje sifuna ukufunda kulobo busuku eBhayibhelini yokuphuma encwadini incwadi iletha yakwabaseFiliphi uPawulu ebhalela abaseFiliphi esahlukweni sesibili esesihlanu kuya kwesesishiya galombili. Singathanda kufunda lokho okwendikimba ngenkathi usafunda kanye nathi noma usinika ukunaka kwakho okungahlukanisiwe njengoba sizama ukulifunda. Manje ngenkathi nisaphenya endaweni embhalweni ngithanda ukusho ukuthi nginikeziwe umfowenu ilungelo lokukhuluma kuleli sonto elizayo ntambama engunguthelini. Bekuyinjongo yami yokuba lapho manje iviki lonke nokuhlala phandle endaweni athize ezithamelini noma ndawana athize ngilalele futhi ngigcwalisa futhi ngondla umphefumulo wami uqobo ngezwi likaNkulunkulu njengoba abazalwane bethu bezoliletha nobufakazi bosomabhizinisi. Futhi ngethemba kunibona nonke lapho umhlangano ntambama ngakho ke amabandla azovalwa nxa zonke nina nizokwemukeleka kakhulu kuba nize sinilindele lowo lawo wonke omunye umhlangano. Manje kwabaseFiliphi besibili verse lesihlanu siyafunda mawubekini lowo mqondo owukhona nakuKristu Jesu. Owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa kulingana noNkulunkulu.
But made himself of no reputation and took up on him.
Kepha wazidela ithabathe isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu.
And being found in fashion as a man.
Wathefunyenwe njengomuntu wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano. Kwangathi Nkosi ingenezele izibusiso zayo ekufundeni kwezilayo. Ngizothanda ukuthatha kwemizuzu embalwa yesikhathi senu kulokho engizokubiza noma ngithande ukukusho indikimba ebizwa ngokuthi inkomba ukukhomba ukukhonjwa ngokufana nabalingiswa beBhayibheli ukukhonjwa ngokufana nabalingiswa beBhayibheli. futhi kulo busuku njengoba ngicabangile ekusondeleni kulokhu ngemuva kokuba sibe naleli viki besikhuluma ngokufika kwakhe nokuthi ibandla belifanele lizilungiselele kanjani iqobo lwalo. Namuhla lapho ngihlezi egumbini ngibe nokuthile engqondweni yami ebengifuna ukukhuluma ngakho kulobu busuku. Umhlatshelo odlula konke kodwa kubonakale umoya ongcwele ubonakale uthi ukungikudluzele emaceleni ukusuka kulokho ngale komunye umgudu wokucabanga. Bonke abefundisi uyazi ukuthi lokho kuyini. Nina ucabanga ukuthi nokuthile ufune ukukusho bese kuthi ke ngokungazelele uzwa ukuthi ufanele usho enye into. Mhlawumbe ephambeneyo, mhlawumbe nje kungokomuntu oyedwa angazi, kodwa ngimdala ngokwanele kuKristu ukwazi ukulandela kuhola kukamoya. Lokho umoya othi kwenze, kwenze.
I'm sure tonight that
ngiqinisekile kulobo busuku ukuthi sifanele sizithole thina kumlingiso othile weBhayibheli ukuze sizowazi umphumela walowo mlingiso futhi sazi ukuthi umphumela wethu uzoba yini. Ngikumbuza ngendatshana engake ngayizwa ngesinye isikhathi. Yenelekazi lalilethe umfanyana evela ngaphandle emaphandleni ndawo ababehlala khona. Wangena edolobheni ukuvakashela ugogo wakhe futhi umfanyana ehlala emuva engxenyeni yami yasemaphandleni eKentucky. Emaphandleni kuchaza indlu yezingodo ndawo enezingcwecwe ezindala zamapulangwe zokuvimbela isimo sezulu kuyo. Futhi ngakho-ke isibuko sethu ekhaya kwakuwuphisi wesibuko obethelwe esihlahleni lapho ngaphandle, lapho kunebhentshi elincane lokuwashela elakhelwe esihlahleni ngasephampini yesitsha samanzi. Lapho ubabayi ayephampa amanzi futhi ageze izandla zakhe nophisi wesibuko lapho. Futhi ngimbonile umama ema phandle lapho futhi akame izinwele zakhe ngoba zasingekho isibuko endlini. Lo mfana omncane kungahle ukuba wakhuliswa ekhaya elinjalo. Futhi lapho ehla ukuba avakashele ugogo wakhe waye nomnyango lapho ngemuva kwawo kwakuyisibuko. Futhi umfana omncane wayethi akabe nesizungu futhi wayeqalaza yonke indlu. Futhi ngemuva kwesikashana kwenzeka wabuka emnyango futhi wawukade uvaliwe selokhu bengenile. Futhi esibukweni eceleni kwakhe wabona umfanyana.
And he started to the little boy to make friends with him. And
futhi waqala kuya kumfanyana ukwenza ubungane naye. Futhi lapho eqala ukubuka kule ngilazi wasondela eduze. Futhi waphenduka wathi, "Ngani mama, yimi lowo." Futhi lokho esifuna ukukubuka kulobu busuku, ngifuna ukuzibuka futhi ngifuna nizibuke nani.
And as we look into God's great
futhi lapho sibuka esibukeni sikaNkulunkulu esikhulu sezwi lakhe makuthi okwethu sikwazi ukuzikhomba qobo lwethu nalabo esizokhuluma ngabo abanye babalingiswa bezinye izikhathi.
I want to see myself.
Futhi ngifuna ukuzibona engilazini kaNkulunkulu yokubuka. Isizathu uma noma yimi izokukhombisa lapho umi khona yile ncwadi. Ayikho incwadi efana nayo ngoba iyiqiniso lonke.
I don't say that other books are not.
Angisho ukuthi ezinye izincwadi eziqinisile kodwa ngiyazi ukuthi lena iyiqiniso. Iqiniso lonke ngoba iyizwi likaNkulunkulu.
Now Jesus gave us the example.
Manje uJesu wasinikeza isibonelo salokho ebesifanele sikubuke ngenkathi ebonakalisa ukuphila kwakhe kithi ngezwe ukuthi sifanele sibone ini. Uma sibuka esibukweni sikaNkulunkulu sifanele sizibone sikhonjwa kanye naye. Leso yisibonelo esiphelele. Manje kodwa sitshela ukuthi njengoba sihambisana empilweni ukuthi isimilo sethu sibumba isithombe esiyiso ngamunye uyakwazi lokho. Wena njengoba uphila kanjalo nesimilo sakho siyakubumba ube yilokho yikho. Manje babonile abantu othandayo nje ukuba ngakubo nokho kungenzeka bangabi ncamashiko bakobakake bakho bomphakathi.
And a
Kanti futhi kungenzeka babe ngabohlanga oluhlukile amakhaladi noma untsundu noma uphuzi kodwa kukhona nje ukuthize ngalowo mlingiswa ukuthi nje uyathanda ukuba sebukhoneni babo ngoba umuntu kamunye ungumshini wokwenza ugesi omncane wabo uqobo futhi wena ukhipha isimo sendawo futhi koleke ubona abantu ababengabantu abadumile kodwa nokho wawuhlala njalo ujabula ukusuka kubo kungukuthi nje badala isimo sendawo esinjalo ngalapho ungakhona akukho okumelene nabo bangabantu abakahle kodwa nje awusithandi nje leso simo sendawo bona abakuzo futhi isimilo sabo sidala noma yini abayiyo sibenza babe yilokho abayikho ngenkathi uNkulunkulu ebuke phezu kokudaliwe kwakhe okulahlekile ngemuva kokuba ayekwenzile futhi wayilingisa nje ngendlela ayeyifuna ngayo futhi ngiyathanda ukuyibuka emsukeni wayo ngiyayithanda impilo yangaphandle ngoba lapho leyo kufanele kube yindlela akufuna ngayo noma ubengeke abe nakho kwenziwe ngaleyo ndlela futhi siyafika sizungeze futhi siyiphendukezele futhi senze okuthile ngayo engamthokozisi kodwa izimilo sakhe zothando zabunjwa uNkulunkulu ukubona ukuthi elakhe ngosicebo lakhe elikhulu nokudala isintu ukuba sihlale emhlabeni nokuthi sihlale ngokuthula futhi singafi neze singalokothi zigule noma sibe nenhliziyo ebuhlungu noma ikuphi ukukhathazeka yeka indlela ubaba asihlinzekele ngayo futhi lokho kwakungesakhe leso kwakuyisifiso sakhe futhi sethu ukuba sibe ngaleyo ndlela akazange afise ukuthi sibe sesimweni sokufa njengoba sinjalo lokhu futhi isimo leso umhlaba okuse namhlanje akukaze kube isifiso sikaNkulunkulu wayengakuqondile lokho Ntobo kodwa ngenkathi ebone ukuthi indalo yakhe yayiwile manje isimilo esithandekayo sakhe uQobo samubumba yena uQobo waba ngumuntu kaKristu isimilo sikaNkulunkulu uQobo sathanda kumvezile uQobo lwakhe kumuntu uKristu njengoba uPaul ekhuluma lapha ecabanga ukuthi akusiko kuphanga kodwa ezenza yena uQobo alingane noNkulunkulu njalo
his own character molded that kind of a person. Oh!
Niyabona isimilo sakhe uQobo zabumba lelo hlobo lomuntu. Wow, akekho owayengake enze lokho ngaphandle kukaNkulunkulu. Lokhu kwenziwa kuze ezokhokha inhlawulo yokuwa kokudaliweyo kwakhe. Niyabo ufanele kube nokuthila ukusindisa lokhu kudaliwe futhi akukho kungakusindisa ngoba uhlobo luphakeme kunakho konke kokudaliweyo kwakho kwakuwile futhi konke kungaphansi kwakho kwawa nakho ngoba kwawa yiye kuphela into eseleyo engawanga futhi lowo kwakunguNkulunkulu amazulu ngakho-ke okuthile kwamazulu kwakudingeka kwehle kuhlenga lokho kudaliweyo ngoba kwakungekho lutho lapha olwalungakudala futhi uthando lukaNkulunkulu uQobo lwezwe lwadala isimo esavezwa kuKristu wayeyisimilo sikaNkulunkulu wayengumfanekiso kaNkulunkulu oveziwe ngaphakathi kuye kwakunguNkulunkulu uNkulunkulu kuKristu ezembula uQobo lwakhe ezweni futhi alukho uthando olungake lube lukhulu kunalolo thando ukuthi umuntu onjalo uzoba yilokho akwenzayo ukuze ahlenge obekulahlekile lokho bekufanele lo mcabango nje khona lapho ubufanele ulethe iPhoenix nezwe lonke ehlazweni ukubona ukuthi simo sini esiwele kuso
God projecting himself to make a plan of redemption.
Futhi yini uNkulunkulu eziveza uQobo lwakhe ukwenza icebo lokuhlengwa ukuhlenga lesi similo sethu esiwile.
This was done so that the penalty.
Lokhu kwenziwa ukuze inhlawulo ikhokhwe ngoba inhlawulo yayingukufa futhi oyedwa ngaphansi kwesigwebo sokufa akakwazanga ukukhokha inhlawulo yomunye olandelayo ngaphansi kwesigwebo sokufa.
So there had to be somebody.
Ngakho-ke kwakudingeka kube khona othize ofikayo owayekhululekile kufeni ukuze akhokhe inhlawulo futhi angekho omunye owayengafika ngaphandle kukaNkulunkulu ngoba wayenguye kuphela owayekhululekile enhlawulweni yokufa.
Now, therefore his loving character of love.
Manje ngakho-ke isimilo sakhe esithandekayo sothando ngathi kucacisa uJohane wesithathu ishumi nesithupha ngokuba uNkulunkulu olithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. UNkulunkulu eziveza qobo lwakhe futhi uba ngumuntu ukuthi angahle abe nesibophezu kwakhe sokudaliweyo kwakhe. Ngamanye amazwi waguqula ithende lakhe walisabalalisa phakathi kwezidalwa ezingabantu futhi usana uJehova ekhala emkhombeni ubunga kucabanga na bekufanele kwethuse izinhliziyo zamakholwa.
And that was all done. Could you imagine?
Futhi konke lokho kwenziwa ubunga ucabanga nje uJehova engane emkombeni esitebeleni somquba na ubunga ucabanga nje lokho na ubunga ucabanga nje uJehova mncane edlala njengomfana na yisibonelo ubunga ucabanga nje yena eyinje njalo na ubunga ucabanga nje yena esesitolo sombazi na.
And could you imagine in such complete obedience to God?
Futhi ungacabanga nje yena ekulalelene kuphelele kangaka kuNkulunkulu efa esiphambanweni ukuhle ngayindalo yakhe ewile lolo uhlobo lothando uNkulunkulu ayenalo futhi wayefanele abe yilokho ukuze afe ukubamba udozi lokufa.
Now I believe a few nights ago we was expressing
manje ngiyakhole ebusukile obumbalo obedlule besizwakalisa ukuthi ize ngalo ndlela ngenkathi efika futhi wathumela abaprofethi namadoda amakhulu futhi wathumela uMose nabaprofethi futhi wanikeza imithetho kodwa bonke laba babengeke bahlenge ngoba babesalokhu bengamadoda ngaphansi kwenhlawulo yokufa futhi babengeke bayikhokhe inhlawulo yokufa nakuba babekhomba izixobo ezikhombe kulowo ophelele ngoba babengaphelele.
But when this one was born, he was
kodwa ngenkathi lona ezalwa wazalwa engenasono.
Ngulunkulu
uJehova wasibekela intombi futhi wadala ingqamuzana legazi futhi kekathi lokho kuzalwa kwakuyindodana kaNkulunkulu ngamanye amazwi kwakuyithabenakele kwakuyindawo yokuhlala lapho uJehova wayengahlala khona phakathi kwabantu bakhe futhi wazizwakalisa qobo lwakhe lokho ayeyikho. Isibonelo sinje kanjani ukuthi uNkulunkulu ongcwele enziwe wabonakaliswa baseke bethatha indawo yenceku ukugeza izinyawo futhi wakhuluma ukuthi izinyoni zinezidleke futhi izimpungushe zinemigodi kodwa anginayo indawo yokuqamelisa ikhanda lami. Kodwa-ke isibonelo sinje lapho impilo yethu ingakubonisa kanjani kweyakhe na futhi wenze isibonelo salokho esifanele sikwenze ukuthi sifanele sibe kanjani sizofanele simbone uma uzibuka esibukweni bonani uKristu isibuko sezwi lakhe ukuthi wakwenza kanjani lokho ngothando.
And we gave a little drama the other night of Christ
futhi sanikeza umdlalo omncane wasasiteji obunye ubusuku ngoKristu ekhuphukele eGolgotha nokuthi kanjani amanyathelo egazi lakhe ligobhoza emhlane wakhe lapho wayebhaxabuliwe futhi waphathwa kabi futhi walinyazwa futhi konke lokhu ngenxa yakho.
Wayengenasono,
kodwa wenziwe isono ngokuba ngumnikelo wesono. Futhi manje uNkulunkulu wayedingeke azembule ezingxenyeni zakhe ezingahlukaniseki kulo muntu owayebizwa ngoKristu ukuze azithathele ukufa phezu kwakhe njengoJehova. Wayengeke afe, ngakho-ke wadingeka azidalele umzimba.
And no woman could produce that body, so his own character. Amen. Excuse me.
Futhi akekho owesifazane ongaveza lowo mzimba ngakho-ke isimilo sakhe uqobo amen kuyaxolisa lapho ngicabanga ngakho isimilo sakhe saveza lowo muntu othandekayo kajesu kristu akekho owesifazane owayengakulethe umama kamose yena ujokebedi wayengosifazane omkhulu futhi kanjalo norebeka nabaningi abanye besifazane kodwa akekho kubo owayengaveza lolu hlobo lwesimilo ngoba kwafika ngocansi ngabantu abawile kodwa uNkulunkulu waveza umzimba wakhe uqobo indawo yakhe yokuhlala ingaleso sizathu wayeyindodana kaNkulunkulu ngoba akukho lutho olunye olwalungakuveza kodwa isimilo sakhe uqobo sobuNkulunkulu saveza leli thabenakele ukuzizwakalisa yena ngaphakathi futhi nokho wazisusa qobo lwakhe entweni enkulu eyeyiyo futhi ekuzalweni kwakhe wayengafika ngokubingelela okugcwele kwengelosi
He could have come with the chariots and angels of heaven.
Wayengafika ngezinqola nezingelosi zasezulwini kodwa ufika ngendlela yenqolobane lokho nguthando lwakhe ezehlisela phansi kokuphansi kwedlula konke. Manje funda leso simo kancanyana bese ke uyazibuka futhi ngiyazibuka kodwa yilokho eyikho yilowo ayenguye futhi yingakho wayenjalo ukukusindisa wathatha waba nguwe ukuze wena ube nguye wathatha umthwalo wakho wesono ngakho-ke ngenkathi siza ukuba sihlangane naye angeke sidingeke ukuthi sime besingeke sime ebukhoneni bukankulunkulu akunandlela kithi yokukwenza
But when we stand in him,
kodwa uma simi kuye niyabo usevele ubonile umhlatshelo lo yindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo wakubona kwakungekho sici kuye futhi nokho wahlupheka ngokuningwa njenganoma yiyiphi enye indoda nokho wadelelwa wahlekiswa ngaye wahlushwa kusukela ngehora zalangalo kwaze kwaba yihora fangalo futhi nokho wabuyisela okuhle ngokubi angeke kukho ndlela yake yaveza isimilo sinjalo kuphela ukwamukela leso similo kuwe ibandla angeke likwenze lokho isivumo kholo angeke sikwenze lokho ihlele angeke likwenze lokho imfundo angeke kwenze lokho kufanele kube ngokuzalwa kufanele kube ukuphela futhi kuvunyelwe uNkulunkulu angene ngomuzwa kaKristu abumbe lo mfanekiso wesimilo kuwe ukuze wena ube nguye futhi impilo yakho neyakhe iyefana khona-ke ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu khona-ke ngenkathi enyuka eya entabeni futhi isiphambano sakhe sasidonsa sisusa amanyathelo wo ngifisa sengathi ngabe ngangiyincwedi yemifanekiso ngifisa sengathi ngangiyiyo bengingakhuluma ukuze ngikudwebele ngenqondo isithombe seKalvari salelo horo lesabekayo kakhulu izwe elake lalazi futhi lokho babengenakho ukuzwa ukuthi kwakwenzekani izigidi sasingenakho ukuzwa futhi ngingaphendulela leso sithombe kulokho engikushilo kuleli viki na siyangena futhi ehoreni elesabekayo isikhathi esisabisayo futhi Phoenix lezwe liyabhukuda futhi amabandla ayazibhukudela ngesingawo ebuzweni nasembukisweni womuntu baseHollywood omunye ehlula omunye futhi amalungu abayizwe kubonakala sengathi abasibambi isithombe nobucayi nokwembulwa kokubonakala kwendodana kaNkulunkulu kuloli izinsuku zokugcina yeke isikhathi esibi kanje pho kwakuyiso bayazi nje ukuthi kwakukhona isoni ngaphansi kokujeziswa ngokubulawa sasizokufa ngalokho kusa yilokho kuphele kwakuyikho kubo Iloko kuphela okuyikho namuhla kubantu lapho bezomlayezo enye indoda yasendle omunye umgcinci kongcwele noma uthile ongahlahlile ekhanda futhi angisho ukuthi yabekho abangahlahlile ekhanda abakholwayo kodwa bewazi nje kuphela bababiza ngezinqaba. Awu, lalelani, noma kubani ophila kahle uyinqaba kule lizwe lesimodeli sonke siyizinqaba njengokukhuluma kanjalo futhi xolani ngaleso sisho sezwe kodwa indlela kuphela ebengazi ukuthi ubuzokuthola engikhuluma ngakho niyabo oyinqaba nje ongejwayelekile umuntu uJesu wayilolo hlobo lomuntu. Maprofeti babe uhlobo lwabantu abafika ngonyaka lapho yonke into yayithola isiphetho esixekayo futhi abaprofeti bayafika futhi babamba lezo ziphetho ezixekayo futhi bababuyisa futhi babasunduzela ngaphandle ebusweni babantu futhi babatshela yena kanye uNkulunkulu ozisho ukuthi uyamkhonza uzokubhubhisa ngoba ususukile ohlelweni lwakhe yilendlela kuphela angakusindisa kuyo futhi bayizinqaba njalo futhi namhlanje uma sizomlayezo kaNkulunkulu uphuma sicabanga ukuthi kungumkhohliso othile ubuhlanya noma ukuthize futhi lapho kunokuningi kwakho ezweni amaqhinga okwenza imali okungakhathaleli abantu abangaphansi kokubonakala nokukhuluma ngokungathi kwakuyinkozi inkosi njalo izikhomba yona uqobo niyabo.
But in that, did you know all those things have to come?
Futhi qaphelani kodwa kuloko belazi ukuthi zonke izinto zizofanele zifike na impela izimbali zifanele zibe nameva azo. Umnyombo ekidatini ufanele umbozwe yinhlamvu ngaphezulu ufanele ugubhe ukhiphe inhlamvu ukuba ufinyelele phansi emnyombweni. Siyekuleka nje ukubona lezo zinto amagugu insimbi namagugu nemali silifa negolide kulezi zintaba zimbozwe ngenhlabathi zacwaliswa ngomtopo okhipha insimbi nokunye okumbiwa phansi okuhambisana nawo sikulindele lokho ufanele ukumbe ukukhiphe lapho umhlwaye thola lokho akubiza ngokunganakwa uluthuli kodwa yibaya kubona kuyafanekisa phakathi lapho kunesithunzi sikamama wohlu lohlobo lensimbi etsheni indawana thize futhi uma sibona laba bantu namuhla maqandana nokuba ngamaKristu futhi bephila nje nganoma yiphi indlela kuyini na ngokunganakwa kukhona umama wohlu lohlobo lensimbi etsheni indawana thize. Uma sibona umuntu yenza sengathi banomoya ongcwele ngenkathi bengenawo futhi bephila impilo ehlikile kubufakazi kuphela bokuthi kukhona umama wohlu lohlobo lwensimbi etsheni wangempela kamoya ongcwele ongathululelwa ngaphandle onganikeza izinto azethembisa. Sifanele sikhathalele futhi sihloniphe uJesu esidleleni yakhe eyaphezulu udeveli wayehlala ekungabaza lokho ngokuba ngokwedlula umprofeti akakukholwanga lokho ukuthi wayengu-Immanuel uNkulunkulu ebonakaliswe endodaneni yakhe uqobo yena nendodana yakhe bemunye ngani wayengeke kubone lokho kanjani ukuthi uNkulunkulu umdali omkhulu ake ame futhi avumele umuntu othize amtshele awu umoya indodana kaNkulunkulu yala lawa matshe kuba aphenduke abe yisinkwa futhi kanjani ukuthi yena egcekeni likapilato ngenkathi ngiyaxolisa ngesisho kodwa lapho kufike inkathazo njengoba besingakubiza futhi lapho wayenendwangu izungeze ubuso bakhe futhi amasosha amaroma aphimisele ubuso bakhe futhi edluthule intshebe ngegazi luthululeka ledlula futhi nomqhele wameva ekhanda lakhe futhi esevele shayiwe negazi lakhe likophozela phansi ngokukhululeka ezinhlangothini zakhe futhi usathane ekubhekile lokho futhi kwabekwa indwangu phezu kobuso bakhe futhi amasosha amshaya ekhanda ngenduku aseke edluliselane elinye kwelinye athi manje uma ungabona le mibono uma ungumprofethi manje wena zitshela ukuthi ngubani okushayile futhi akazange avule umlomo wakhe. ngakho ke bacabanga ukuthi uSathane wathi leyo ngeke kube indodana kaNkulunkulu, angeke nje kube njalo, yena ngeke akubekezelele lokho. Kodwa amadodana kaNkulunkulu abekezelela noma yini inqobo nje uma bazi ukuthi benza intando kaNkulunkulu, futhi lokho afikela ukukwenza ukugxekwa. Manje ngomlayezo wethu singama ngasengilazini yokubuka Yesu likaNkulunkulu futhi sibone uKristu ebonakala ezimpilweni zethu uqobo ngale nkathi na singakuthwala okunjalo nokusola komlayezo esiwumele lapha na. Omunye umuntu angasho kuthile ngawo futhi nokho awuvuli nje umlomo wakho futhi ungasho lutho ngakho. Wayeyisibonelo ngoba uNkulunkulu wayebonakalisa isimilo sakhe kuye. Futhi kodwa ke uma singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ubonakalisa isimilo sakhe kithi. Kodwa ke siba njengaye, leso isifiso senhliziyo yami. Ngicabanga ukuthi lokho isifiso salo lonke ikholwa ngokufana naye kakhulu. Bese kuthi ke endleleni enyukele ekugqumeni ngenkathi uSathane ethi kulungile ukufa, manje niyazi ukuthi nginawe ekuyaleni kwami, futhi nanguya ekugcineni simkhandlile sekuze kwafika endaweni lapho yena usekugcineni kwezindlela zakhe, angazi ukuthi aphinde enze njani.
He's become a reproach amongst the people. His message fell to the air.
Uba ihlaya phakathi kwabantu, umyalezo wakhe wawele emoyeni, futhi manje uhulumeni umbambile futhi wehluliwe. Akayena uNkulunkulu yehlele zansi lapho futhi ushayele udosi kuye ususa phuma empilweni. Njengokwaqala kuphukela egqumeni njengoba inyosi iqala ukubuza nxa zonke ngakuye, kodwa yingakho afanele abenga phezu komuntu. Ubuntu bekade kumuntu noma umprofeti nje noma yini ngaphansi kukaNkulunkulu ukuba wayekade yilokho ukufa kwakuyomtinyela futhi ubeyobe elele ethuneni. Kodwa inyosi yokufa ifana nanoma isiphe sike silambuzane silodosi, uma ike yathola udosi lwayo luthola ukuthula, izinsuku zaso zokutinyela sezedlule, sikhipha udosi lwalo luphume. Awu ngoba nje uma inyama yomuntu yayise esimweni sesono ngokocansi wazalela ngaphansi kweziqalekiso, khona ke ngekathi ukufa sekutinyelele onyama, udosi angeke nibuye futhi lutinyele omunye. Kodwa lapho etinyele leyo nyama yakhipha udosi lwakhe, akasenalo olunye udosi. WayenguNkulunkulu enyameni ezithabenakele phakathi kwabantu, izinsuku zakhe zokutinyela zase zedlule. Ingakho uNkulunkulu wadingeka azibonakalisa yena uqobo emzimbeni, okungukuthi siyazi njengendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu, futhi wakwenza lokho ukuze engasusa inhlawulo. Ngoba niyabo manje siya kwenye ingxenye yombhalo. Kepha niyabo manje ukuthi kungani leyo ndoda yayingaphezu nje kokuba uthisha, njengoba abantu bethi unguye namuhla isazi sezimfihlo zokudabuka kwezinto zonke zikhona, noma indoda ekahle noma umprofeti. WayenguEmmanuel, wayendodana kaNkulunkulu okunguJehova uNkulunkulu enziwe wabonakalisa ezingxenyeni zakhe ezingahlonseki zokuveza yena uqobo emzimbeni awakhile qobo lwakhe. Amen. Babonakalisa futhi imvele yesono yomuntu yayingenaku yenza into ayenzayo. Niyabo, ngakho ke kwakufanele kube nguNkulunkulu enza futhi ezibonakalisa yena kumuntu, enza isibuko ukuze sizobona lowo muntu ophelele onguKristu. Yebo, lokhu kwenza lokho kwakubonakalisa esakhe esidumile isimilo esithandekayo. Yabo, kuye kwakuyingxenye engahlukaniseki njengomsindisi, futhi kwakufanele kuziveze, futhi wayengeke abe ngumsindisi, futhi abe ngumuntu ozelwe ngokomvelo. Wayefanele abe ngaphezu kokuba ngumuntu, futhi wayenjalo. Wayenguye kuphela owayengenza lokhu, ngangokuthi wayengenasono ngokwemvelo, wayenguNkulunkulu ezwini. Manje uJohane ongcwele esahlukweni sokuqala uyakuchaza lokho, ekuqaleni wayekhona ulizwi, futhi ulizwi wayekuNkulunkulu, futhi ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba yinyama. Nkulunkulu uba yinyama ngenkathi emelela noma ngenkathi eziveza yena emhlabeni esimeni sendodana yakhe, umuntu kaJesu, indodana kaNkulunkulu. Nkulunkulu eziveza yena kulowo muntu.
My father and I are one. My father dwelleth in me. It's not
Bashongo yini Jesu ukuthi mina no baba wami simunye. Baba wami uhlala kimi, akusi mina wenza imisebenzi. Ngubaba wami uhlala kimi. Angekwazi ukuzilawula ngokwami. Uyakwenza lokho. Umthombo kaNkulunkulu wezwi elizokalisiwe. Amen. Ngizizwela iPentecost yebo.
He was sinless by nature. And that's the only thing that could produce.
Why ngena sona ngokuvelo futhi lokho kuphele kwakungaveza lewo uNkulunkulu ongena sona izwi izwi linguNkulunkulu futhi izwi lingumcabango oveziweyo.
And when God thought of parents,
futhi lapho uNkulunkulu ecabanga ngomzali wazwakalisa umcabango wakhe noKristu wayengukuzwakalisa kukaNkulunkulu. Amen. Niyakubona na?
He was God's expression.
Wayengukuzwakalisa kukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu angaba yithina futhi aphile njengoba siphila. Lokho ezwakalisa ngokuphelele lokho umuntu ophelele afanele abe yikho ngokuphelele.
Wayeyizwi
likaNkulunkulu elizwakalisiwe futhi laqinisekiswa kahle lakhonjwa lapho ema lapha emhlabeni. Wathi, uma ngingenzi imisebenzi kababa wami, khona-ke ningangikholwa. Futhi wathi, yimuphi kini ongangimangalela ngesono na? Ngingathanda ukunivulela lokho kancanyana nje uma kungavumeleka. Niyabona isono ngokungakholwa kunezinto ezimbili kuphela, imikuti ongaphila ngayo, omunye wayo ngokukholwa, futhi omunye ukungakholwa. Ongakholwayo uselahliwe vele. Ukubhema, ukuphuza, ukuphinga, ukuqamba amanga, ukweba, ukuzifanisa ngokwenyama, lezo zinto ziyizingxenye zingadonseki zokungakholwa. Uma ubuyikholwa, ubungeke uzenze lezo zinto. Qhabo, wenza lokho ngenxa yokuthi awusilo ikholwa. Oh, wena uthi, oh, kodwa ngiyikholwa. Kepha, niyakubazi ngezithelo zabo. Niyabo, izenzo zakho zikhuluma kakhulu kunalokho ukuvuma kwakho okukufakazayo, niyabo. Uma ungalikholwa izwi likaNkulunkulu futhi ulibale njengento edlulile, noma uthathe incwadi ethile esikhundleni salo futhi uthi lokhu kuhle njengalelo, kukhombisa ukuthi awusile ikholwa. Kunjalo awusilo futhi uma ubuyilo, khona-ke ubuzolikholwa izwi likaNkulunkulu beliyo ubeyozizwakalisa inoqobo ngezwi lakhe. Manje wayeyizwi likaNkulunkulu elizwakalisiwe futhi wathi, manje uma ningeke ningikholwe, wathi kholwani imisebenzi engiyenzayo, hlolani imibhalo ngokuba kuye nicabanga ukuthini nokuphila kuphakade, futhi leyo yiyona kanye into eshoyo ukuthi ngingubani. Oh, angazi uma niyabona yilowo oshoyo ukuthi ngingubani. Imibhalo yasho ukuthi ngingubani futhi ake ngiqhubele lokho phambili kancanyana. Nizokwenza na? Imibhalo yileyo ekutshelayo ukuthi uyini. Lokho kuzwakalisa wena futhi kuzwakalisa mina. Imibhalo yasho ukuthi siyini. Izwakala kakhulu ukuthi iphimbo lethu angeke ngisho lizwakale. Impilo yethu ikhuluma kakhulu kunephimbo lethu, niyabo? Futhi yindlela kaNkulunkulu yokusivumela sibone ukuthi siyini. UJesu washo into efanayo. Yiyo efakaza ngami. Iyafakaza ukuthi ngingubani futhi ngubani kini ongangilahla ngokungakholwa isono na? Uma ngingakwenzanga ngokufanele, lalelani, ngikhuluma ngokuzibuka wena uqobo. Uma ngingazikhombanga ngokufanele uqobo lwami, njengalokho izwi elikushilo ukuthi ngiyoba yikho. Yamangala uma thina maKristu besingacabanga lokho kulobu busuku. Angazi noma besingabuka yini engilazini kaNkulunkulu yokubuka ukuthi ziyini izidingakalo zomKristu futhi sizikhombe qobo lwethu ngaleyo ndlela. Angazi noma besingakwazi. Angazi uma singazikhomba qobo lwethu kulobu busuku noJohane wesithathu ivesi leshumi nesithupha futhi nalo lonke uhlobo lwemibhalo. UMark isahluko seshumi nesithupha nazo zonke lezi ezinye izindawo ukuthi futhi nangale kwabaseGalathiya ngiyakholwa nezindawo ezehlukene abaseThesalonika besibili lapho izithelo zikamoya nokunye. Angazi uma singazikhomba thina uqobo. UJesu wathi, ubani kini ongangilahla ngesono ukuthi angikwenzanga futhi ngenza khona kanye lokho imibhalo yathi ngiyokwenza? Angekho owayengasho igama ngoba ngokweqiniso wayezikhombile uqobo lwakhe. futhi bona njengoba behlala bekwenza umzenzisi wayemkhombe njengobhelizabhulo omoya omubi ngenkathi ezenze waziwa ekwahlukaniseni umoya ukuthi wayengumesiya kodwa-ke bathi lowo ngumoya omubi okuye wenza lezi zinto ngakho-ke niyabo waqinisekiswa ngokufaneleyo kwakungeke kube nephutha owesifazane omncane emthonjeni akazange enze phutha wathi mnumzane siyazi uma umesiya efika uzokwenza lezi zinto kodwa wena ungubani na yena wathi nginguye futhi umuntu owayengenza into enjengaleyo ngokwangempela wayeyosho iqiniso iqiniso likankulunkulu lalinaye futhi babeyaliwe uma umprofethi evukile futhi wakwenza washo kuthize futhi lokho akushilo kufezeka wayekhonjwa njengomprofethi futhi wayembone njengomprofethi futhi wambuza ukuthi wayengubani futhi wamtshela ngakho-ke lokho kwakuxazulula wagijimela emzini futhi wathi wozani nibone umuntu ongitshele izinto kwakungekho phutha ngakho ufilipu wayengenaphutha nakuba ngenkathi unathaneyeli njalo ngenkathi ufilipu wayezamile ukumtshela ukuthi kwakukade kwenzekeni ngenkathi ehlangana nosimoni kodwa ngenkathi unathaneyeli efika wayenokungabaza kancane kodwa lapho ebone ujesu futhi ujesu wathi kuye bheka umisrayeli okungekho nkohlise kuye wathi rabi ungaze nini na wathi ungakabizwa ngufilipu ngikubonile kwakungekho ndlela enokwenzeka yephutha wathi rabi uyindodana kankulunkulu uyinkosi ka-israyeli ujesu wathi ngoba ngikutshele lokho uyakholwa ungabona okukhulu kunalokho manje imvelo yakhe engenasono yezwakalisa izwi likankulunkulu niyabo wayeyizwi ngakho-ke unkulunkulu wazizwakalisa qobo lwakhe ngaleyo mvelo engenasono mangime lapha nje umzuzwana angifuni ukunigcine isikhathi eside kodwa akubonakala kukuhle nje kimi ukukhuluma nabantu qaphelani niyabo imvelo yakhe engenasono yezwakalisa lokho eyikho yena khona-ke uma imvelo yakhe engenasono unkulunkulu wazizwakalisa qobo lwakhe ngaleyo mvelo engenasono kukhombisa ukuthi imvelo yethu imbi futhi akulindaba ukuthi sizama kangakanani ukukucacabezela noma sizama kangakanani ukukufunza ngezinye izinto kuzofanele kungabi nasono njengoba izakhe yayinjalo futhi khona-ke izwi likankulunkulu lingagobhoza kukho lokho kusho ukuphelela kuwe angeke ube yilokho kodwa uyabo ngisho abantu bakithi bayadeda esikweni lobungcwele siqala ukwehlisa imigoqo eminingi niyabo sifanele sifike kuleyo ndawo yokuvuma kwethu uyisibonelo sethu futhi ungumthwali wesono sethu futhi khona-ke uma sivuma ukuthi ungumlamuli wethu uyinhlawulo yethu khona-ke uma sisho lokho khona-ke lokho kufanele kumbonakalise emuva kithi futhi siyincwadi ebhaliwe ingilazi yokubuka ukuze abantu bengakwazi ukubona uKristu kithi futhi manje uma bengakwazi khona-ke sibheke kwenye into ethile futhi asibhekile kuye bhekani kuye lonke ninamajukujuku omhlaba futhi niphile indlela kuphela ongayenza isono sakhe imvelo engenasono yezwakalisa izwi likankulunkulu kakhulu kakhulu ukuthi yena nezwi wayemunye washo njalo mina nobaba wami simunye ngenza njalo lokho okuthokozisayo mina nobaba simunye nje wayephelele kakhulu emfanekisweni kankulunkulu kwaze kwathi yena nonkulunkulu bezwakalise into efanayo wayeyinyama indodana eyayizwakalisa ubunkulunkulu bukankulunkulu ngakho-ke lokho kwamenza ubunkulunkulu kumuntu ukuze ahlenge umuntu niyabo yena nezwi bamunye ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi waba yinyama ngakho-ke yena nezwi babamunye ukuthi izwi belingezwakalisa futhi lingakhombisa ezweni leso sibonele salokho umuntu afanele abe yikho futhi umuntu angeke abe yilokho kuye uqobo ayikho indlela yokukufundisa ukho akukho ndlela yokukujoyina akukho ndlela yokukubhabhathiza akukho ndlela yokungenzi lutho kukho kuphela ukukubulala futhi makuzalwe kabusha futhi imvelo entsha ingene yileyo ndlela kuphela bulala leyo mvelo yakho ukuze ungahle ube bese kuthi ke izwi liba into ephilayo liyazizwakalisa nje eqobolwalo ngawe niyabo kodwa ke ubuka ngengilazi ukubuka lapho abantu bekubona njengesibuko ngoba uyazi uNkulunkulu wenze indlela abantu ngeke bafunde iBhayibheli ngakho ke uNkulunkulu ukwenze iBhayibheli uyilo enikwenzayo abantu bayanibuka uNkulunkulu wathumela izibuko zakhe ukusho kwakhe okuzwakalisiwe kwakhe uqobo kubaprofethi ngoba izwi lafika kubaprofethi futhi bezwakalisa uNkulunkulu phakathi lapho noma kunjalo isiprofetho sabo uNkulunkulu abanika sona futhi manje uNkulunkulu uzizwakalisa yena uqobo ngendodana yakhe uKristu Jesu njengoba esingenisa njengabanesimo sobuntwana futhi wabeka umoya wakhe kithi ekhala apa baba niyabo noma ngamanye amazwi uNkulunkulu wami niyabo kodwa ke umoya ongcwele kithi umoya kaKristu uzwakalisa uJesu Kristu futhi abantu baya kubuka niyabo futhi lapho bebona ukuzenzisa nakho konke akumangalisi silahlekelwe amandla ethu okuqina usawothi udumele ayikho enye imvelo engenza lokhu qhabo isizathu waye isimile siphelele sibunjiwe sikaNkulunkulu ngokuba kwakuyisimilo esiwile yonke imvelo eyayinaso bonke abantu babenesimilo esiwile ngisho yonke into eyayingaphansi komuntu yawa yonke into inesimilo esifanayo futhi wayenesimilo esiphilayo ngakho-ke wasizwakalisa kuKristu futhi wakhokha intengo futhi ngakho-ke ngenxa yokulalela kwakhe wamvusa ngosuku lesithathu niyabo futhi kodwa-ke uyasinikeza lokho kusinikeza ubufakazi kusinikeza isiqiniseko sokuthi inqobo nje uma sikuye sesivele sivukile naye asisoze sivuke noKristu sesivele sivukile noKristu kunjalo sikuKristu manje futhi uma uKristu evukile kwabafileyo asivuswanga yini kwabafileyo kake naye na amen manje sihlezi ndawonye ezindaweni zisezulwini kuye ohe lokho bekufanele kunenze nina ama-Presbyterian nimemeze ehe ya impela imifanekiso kaNkulunkulu ezwakalisiwe yabunjwa ngomfanekiso kaKristu ukuze izwe likwazi ukumbona kuwe leyo yingilazi yokubuka ukuba ubuke kuyo ayikho enye imvelo ebingakwenza yayiwile futhi uNkulunkulu wakhonjwa bukani uNkulunkulu wazikhomba qobo lwakhe njengomuntu futhi wazithathela yena uqobo isimo sesono manje hayi sono kodwa isimo sesono ukuthi esikhundleni salokho ukuthi wayengahlathathe isono sesoni niyabo futhi akhokhe inhlawulo yaso bese ebuyisele isoni ukuphila esasinakho ngaphambi kokuwa ohe uthando lunje uNkulunkulu aluzwakalisile kithi niyabo cabanga ngakho
and I remember after Jesus doing this when nobody else could do it we are invited
futhi manje kubulane emva kokuba uJesu yenza lokhu lapho kungekho omunye umuntu obengakwenza simenyiwe manje bandla cabangani kalokhu mzuzu nje simenyiwe ukuba silolonge isimilo sethu qobo sibe njengesakhe ngomusa wakhe siyamenywa cabanga ngakho ukuba yizimilo ezifana nesakhe uma sikulungele ukubeka isimilo sethu phansi nokubunjwa ebesinakho abanamawala bakhukumela bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu amahlebi abangazithibi abazonda labo abazama ukwenza kulungile benesimo sokumesa boNkulunkulu futhi bephika amandla ezwi uNkulunkulu angeza kanjalo endaweni enjalo lapho beliphika izwi na lapho uyabuka phezu kwezwi lakhe ukuliqinisekisa ukulenza lifezeke futhi izwi likhishelwa ngaphandle angazikhombisa kanjani yena uqobo nento efana naleyo na sizofanele sithathe lonke ivangeli eligcwele sifanele futhi manje ngokuthi sizikhombe qobo lwethu njengabantu bevangeli eligcwele asibumbe isimilo sethu simenyiwe ukuba sibunjwe ngomfanekiso wakhe ukuze sizobonakalisa ubukhona bakhe futhi imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza impilo engiyiphilayo kanjalo nani simenyiwe nguNkulunkulu ukumthatha njengesibonelo futhi sivumele isimilo sethu sibunjwe njengesakhe into enje pho he
Then when we let his character.
Manje ke uma sivumela isimilo sakhe sibekithi khona ke sesibe amadedana ngokuba nomqondo kaKristu umqondo okuyisimilo sakhe ingqondo yakho yenze isimilo sakho.
Let the mind, Paul said, of Christ.
Makuthi umqondo kwasho Paulu kaKristu lo mqondo wokuKristu ubekini mawubekini lo mqondo kaKristu ubekini ubumba isimilo sendodana kaNkulunkulu.
Now how, just listen a minute, how can we have the mind?
Manje kanjani lalelani nje umzuzu singaba kanjani nomqondo kaKristu owawukuye bese ke siphika izinto asithume ukuba sizenze na? Singazibeka kanjani izimangaliso esikhathini esedlule lapho yena impela uKristu wayenguNkulunkulu noNkulunkulu kuwe ebukhoneni bukaNkulunkulu kutale kunezimangaliso. Wathi ningibiza nithi inkosi, kungani ningibiza ngenkosi futhi ningazenzi izinto enginiyale ukuba nizenze nginibekele ukuba nikwenze na? Aniboni ukuthi sifike kuphi lapho ibandla lishushumba khona na? Futhi ngikutshela kukuningi kakhulu phakathi kwamaPentecostal ethu futhi siyashushumba kude kakhulu sisuka kulowo mkudu wokuphila. Sifanele sibuyele kulokho mngani, sibuye ngoba siyakhula manje. Ngiyabona lapho ukushicilelwa kwe-businessman kungokukhulu kwedlule konke, kakhulu mhlawumbe njengalokho u-Oral Roberts anakho. Futhi ngitshela ukuthi uma sihamba ukuthola ukubaba khulu khona-ke siyahamba siziphathise okwabakhulu niyabo njengoba nje u-Israyeli enza, futhi siqala ukuziphatha sengathi siqathaniswa nabo bonke abanye. Khumbulane, ningabantu abahlukile, niyisizwe esingcwele, ubupristi basebukhulu kosini abantu abayinqaba. Ngani thina amaPentecostali sithole ukuthi asisiye inqaba angaphezulu kwanoma ngubani ezweni lonke? Siyaqoka nje siziphathe, sikhulume, sihambe, senze izinto abazenzayo, sigijimela ekhaya, sibuke itelevishini esikhundleni sokuhlalela inkonzo, futhi nje izinto ezifanayo nje abazenzayo. Ngakho sizama ukuncintisana, sizama ukufana noJones. Yabo, asifuni kwenza lokho, sifuni ukuba senze leli Bhayibheli ingilazi yethu yokubuka. Futhi sivumele thina qobo sibunjwe ngesimilo sakhe, sibe nesimilo sakhe, umqondo wakhe, sivumele umqondo wokuKristu ube kithi. Umqondo wakhe wawuhlale njalo, wawuzokwenza njalo umqondo wakhe, umqondo wokuKristu na? Ukuhlala njalo nezwi likaBaba. Akulendaba ukuthi yini ebukeka icebezela nokuthi yini ebukeka ngale ndlela, akwenzanga mehluko kuye. Izwi likaBaba yilokho okubalwayo. Yonke indawo ngenkathi ihlangane nodevele akazange ngisho asebenzise amandla akhe ukumnqoba, wasebenzisa izwi ngoba lowo kwakunguye. Sewake wacabanga yini? Akazange nhlobo walo bencwadi ngenkathi waye esemhlabeni, ngokwazi kwethu akazange nhlobo ngaphandle kwesikhathi esisodwa, lokho ngokusesihlabathini kwaseke kuyasulwa mhlawumpe kamuva. Kungani ngalobanga igama na? Ngoba wayeyizwi, niyabo, wayephila izwi. Azidingi izincwadi eziningi kakhulu lapho uba incwadi elotshiwe kaNkulunkulu. Niyabo, niyabo, yilokho uNkulunkulu afuna ube yikho imifanekiso yakhe. Niyazi ezweni labahedeni ukuthi abahedeni basiphakamisa kanjani isithixo futhi bazilalisa kanjani ngaphambi kwesithixo futhi bazisebenzele bona bangene emadlokozini anjalo baze bakhole ukuthi bayasizwa leso sithixo sikhuluma sibephendula. Kuyindaba yengqondo kodwa kuphambene kanjani neqiniso likaNkulunkulu? uNkulunkulu ufuna wena, akasifuni isithixo. Wena ngumfanekiso ophilayo kaNkulunkulu futhi uzilalisa phambi kukaNkulunkulu futhi ukugcwalisa ngaye futhi uyazwakalisa njengengilazi yokubuka ibandla lakhe. Umehluko onjezi nawo sifuna kufana ne-Presbyterian Methodist futhi sithole ukuphakama kangako nje futhi yonke into efanele ipolishwe futhi ibe yisitayela futhi sesithi nje azibe babi kanjalo. Niyabo, niyabo, sine siyasuka kulowo muqa oshayiwe. Buyani bandla, ngiyanishisekela ngoba kufika kwenkosi sekusondele. Makabe kumfanekiso oveziwe uzwakalisa yena uqobo kini ngoba wayehlala enza ncamashi izwi likaNkulunkulu. Yilokho abaprofethi abakwenza bonke, izwi lenkosi leza kubaprofethi futhi bazi kanjalo-ke ukuthi babenjalo. UMose, izwi lenkosi lafika kuMose. Okuningi, izwi lenkosi lafika kuNowa. Izwi lenkosi lafika kuDaniel. Izwi lenkosi lazizwakalisa qobo lwalo ngabantwana bamePeru. Bakuyini na? Ngikathi amadoda anoma yimuphi unyaka ethathe izwi likaNkulunkulu. Khona ke uNkulunkulu walizwakalisa lelozi kubo. Unowa wayebumfanekiso lezibonakaliso zokwahlulela kukaNkulunkulu okuzayo. Futhi wezwakalisa izwi. Futhi ngokuhlala nezwi izwi elifanayo alizwakalisa walahla izwi. Futhi wasindise indlu yakhe. Qobo
Daniel had purposed in
his heart. Wayengeke azingcolise nezwe futhi kwenzeni na wasindisa impilo yakhe abantwana bamePeru indlela efanayo futhi wonke umuntu owake wakhonza uNkulunkulu uba ngumfanekiso kaNkulunkulu kwakunguNkulunkulu ezwakalisa izwi lakhe uQobo ngabo ngoba abantwana bamePeru bathi uNkulunkulu wethu uyakwazi ukusikhulula babengenazo isambulo sakho kungengaphezu kwalokho kodwa bathi noma kunjalo ngeke sikothamele umfanekiso wakho. Kwakuyini na? Babezwakalisa ukukholwa kwabo ezwini likaNkulunkulu. NoNkulunkulu ezizwakalisa qobo lakhe emuva futhi wabonakalisa. Futhi wayeyindoda yesine abayibonile kuleso sibuko phakathi lapho. Nkulunkulu ezizwakalisa qobo lwakhe ngemifanekiso yakhe ephilayo. Oh hey! Manje sibuke esibweni sikaNkulunkulu izwi futhi sikhombe isimilo sethu samanje. Manje ngingahle nginincinze kancanyana. Angeke ngithathe esinye isikhathi esiningi. Oh ye, bengingazi ukuthi bese kuhambe isikhathi kangako. Ishumi nanhlanu ngemuva. Nginale washi lapha. Ngibuke elinye izwe lobusuku futhi ngishumayele cishe amahora amabili ngicabangile. He, sekuyihora lesikhombisa nje ngqo. Ngenza kahle, ngithola ukufudumala nje futhi lapha bese kugamenxe lesishiya galelunye isikhathi sokuyeka. Qaphelani, ngeke sihlale sika tesidanyana noma kunjalo ake nje ngininike lokhu nje manje bukani qaphelani ngiyabonga niyazi lapho ake sibone ukuthi singazikhomba yini qobo lwethu manje lalelani ukutholisiseni lokhu engikushoyo manje isimilo sethu samanje ngizohamba kancane impela ngifuna ukucwile ngokujilile ngempela manje ngaphambi kokuba sivale. Ukuba beliphilile ezinsukwini zika Noah manje cabanga nje lengalokho oyikho thembeka kuwena uQobo isizathu uma ungeke wethembeke kuwena uQobo angeke uthembeke kuNkulunkulu.
If you lived in the days of Noah
uma wawuphile ezinsukwini zikaNowa futhi wawusesimweni sakho samanje, yiliphi iqembu obungakhonjwa nalo na? Manje cabanga ngakho, yiliphi iqembu na? Ngikathi nanti uhlanya oludala lumile phezulu lapha equmeni. Lokho kufakazelwe kwaphindwa kwaphindwa iminyaka eyikhulu namashumi amabili ukuthi yaluphilile engqondweni yalo. Ngoba lubikezela ngokoqobo ukuthi kwakukhona amanzi ehlayo evela phezulu lapho futhi wonke amathuluzi abo okwesayensi afakazisa ukuthi ayengekho lapho.
And because it didn't jive up with their
futhi ngoba kuhambisananga nezinto zabo zesayensi, uNkulunkulu Somandla angake ayenze kanjani into eyayiphikisana nemicabango yabo uqobo na? Niyabo futhi indoda kwakukhulunywa ngayo yayinhlekisa yesikhathi. Manje ngiyazibuza yabuzani nje lokho, yiliphi iqembu obuyokhonjwa nalo na? Nombono odumile osuku na? Oh wena uthi ngiyasonta akusiko lokho engikhuluma ngakho. Babe nenqwaba yamaqembu amabandla ngalolo suku mhlawumpe ngaphezulu kunoma benawo manje. Kodwa kwakukhona umuntu othize owaye nomlayezo ovela kuNkulunkulu kunjalo futhi wawungathandeki kakhulu. Iqembu lakhe lalingathandeki kakhulu ngoba wayethatha njengohlanya. Ubungakulungele yini ukuzikhomba nalelo qembu elihlanyayo na? Indlela kuphela yokwenze ngayo bekungaba ukuthi khona ngokwakho kwembulwe kuwe futhi benazi yini ukuthi iyona ndlela kuphela uNkulunkulu akhe ngayo ibandla lakhe na?
In the Garden of Eden, how did Abel know?
Bukani timini esiteni, uAbela wazi kanjani ukuthi kwakuyikazi esikundleni siyaphula na? Wo, niyabo kwembulwa ngokomoya. Futhibukani ngikathi uJesu wayelapha emhlabeni wathi leso sikhathi esikhamile esikhulu ayekhuluma ngaso abantu bathi mina indodana yomuntu ingubani na abake babo bathi ngani wena ungumose noma uJeremiah noma omunye wabaprofeti wathi kodwa ngiza ephuzwini ngqo nicabangani ngayo na niyabo hayi lokho omunye umuntu akushoyo manje kodwa ngifuna ukwazi ukuthi nicabangani ngayo na Futhi kungaleso sikhathi lapho uPetro akhuluma khona futhi wathi wena uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo manje phekisisana indlela akucaphune ngayo manje siyazi ukuthi ibandla leKatolika kungesikho ukulimaza imizwa yamaKatolika kodwa lathi walakhela phezulu kukaPetro ngokuba yitwala encane phezulu kwalitwala ngiyakulakha ibandla lami amasango esonke awayikulahlula yabo Manje uma kunjalo khona ke ibandla lahlubuka nebo manje khona ke uma kunjalo lakhiwa phezulu komuntu manje iProtestani lithi walakha phezulu kwakhe uqobo okwakuyitshe legumbi elinhloko itwala futhi lokho kunenqwaba yeqiniso kukho kodwa ake nje ngikhathaze enye into kulokho nje ukukuqinisa kancanyanyana ngizophikisana nabo bobabili ngokusho lokho ukuthi kwakungesiko ukuthi wayekhuluma ngayo uqobo ngqo kodwa ngokunokwenzeka wayekhuluma ngayo uqobo futhi akazange yafaka uPetru inhlobo ekuvumeni kwakhe ngakho ngoba bukani ukuthi wathini ubusisiwe wena sibona indodana kaJona ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu awukufundanga lokhu ngesipiliyoni sasekolleje sithile noma omunye umuntu akutshele ngakho kodwa ubaba wami osezulwini kwambulile lokhu kuwe
then it's the spiritual revelation of who Jesus Christ is Exactly. And he said, upon
this rock. Kodwa ke isambulo Jesu Kristu ngubani? Kunjalo impela futhi wathi phezu kwalelitwala phezu kwalesi sambulo sakomoya. Ngiyakulakha ibandla lami. Ukhombisa ukuthi wonke amasango ezihonke azomelana nalo. Kodwa awayikulahlula. Niyabo ngizolakha ibandla lami. Namasango ezihonke awayikulahlula ngokumelana naleli bandla.
So you see Noah had a
Ngakho-ke niyabo uNowa wayenesambulo sakamoya uNkulunkulu wayekhulume waqondisa kuye uAbela ngenkathi uKayini enikeza ngezithelo zensimu njengama-aphula nezithelo nokunye nokunye futhi wenza i-altare lapha laba lihle futhi wathi uNkulunkulu uzokwemukela lokhu ngoba ngikwenzile konke lokhu futhi walungisa ama-altare amakhulu futhi ngihlobisile ngikwenze kwaba kuhle sinebandla elikhulu kunawo wonke edolobheni noma kanjalo uNkulunkulu uzolemukela kulokhu wemukela umsebenzi ongengazandla zomuntu ekuhlengweni Kodwa uAbela waletha iwundlu futhi wanikela ngegazi futhi uNkulunkulu wakufakazela ukuthi wayelungile. Wayekwazi kanjani lokho na? Kwakungekho ozwi elilotshiwe ngalezo zinsuku. Kwakuyizambulo futhi kunjalo nanamuhla. Wena uthi, awu, ngingowebandla, ibandla lami lihle njengelakho. Omabili yenziwe ngohlobo olufanayo lwesakhiwo, uhlobo olufanayo lwezimpahla. Unjalo isakhiwo asihlanganise lutho nakho inhlangano yibembu lamatoda elihlangana ndawonye lenze imiyalo eyishumi yalokho elikumele futhi yilokho akukho lutho olumelele nalokho lokho kulungile kodwa lokho akusikho lokho engikhuluma ngakho niqokothe obulufanayo lozingubo mhlawumbe uma behloniphekile ayokwenzani amanye amakholwa futhi namanje lokho akukwenzi kodwa manje bukani lapha okuyikho isabulo sakomoya sezi ngulu lokho yonke enye into ilungile ngaphandle kwalelozi futhi niyalikholwa wayeyizwi futhi uyizwi futhi yohlala eyizwi futhi lapho uNkulunkulu engavula lo mkudu khona ke angakophoza kalula ngalo mzimba ongcwelisiwe Manje siyakuqaphela lokho ukube nanikulolo suku yiliphi iqembu ebeniyokhonjwa nalo nomprofeti lezo eliqinisekisiwe nakuba babekulabo abancane ngesibalo na noma ubuyoba kulabo bafo abanombono othandwa ngabantu na awu ngiyakutshela ngiyakholwa ukuthi leyo ndoda yehlanya futhi intela kuphela obungake wazi ngayo ukuthi ibingahlanyi ngokuthi uNkulunkulu ofana ayo akembulele into efanayo ayembula kuMose futhi indlela kuphela siyoke sikwazi ngayo ukuba yimifanekiso kaNkulunkulu namadodana kaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu asembulele futhi azizwakalise qobo lwakhe ngezwi lakhe kithi ukuthi nakithi ezweni yilowo mkhulu kuphela ngoba uKristu wayengumfanekiso lapha emhlabeni owawungawubona uNkulunkulu kumuntu ezwakalisa umfanekiso kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayekuye kakhulu kangangokuthi babemunye futhi manje ngenkathi uKristu ehamba wangcwelisa ibandla ukuze ibandla lingahle lithathe indawo yakhe futhi lizwakalise izwi likaNkulunkulu niyabo leyo ndlela kuphela okungenziwa ngayo oh hey Mungaba nabafo abathandwa ngabantu ababe nombono thandwa ngabantu na uma nje ngingo webandla futhi mhlawumbe ngoba ngisine emoyeni ngikahle mhlawumbe ngoba ngikhulumile ngezilimi ngikahle noma mhlawumbe sinomeluso lungile futhi ngikahle manje lezo zinto zithembekile nginelutho ngingalusho ngokumelana nalokho lelo iqiniso kodwa leli cebo lensindiso liyindaba yomuntu ngamunye nawe Ukukhuluma ngezilimi kuyiziphiwo sikaNkulunkulu ukusina emoyeni ubukhona nenkazimulo kaNkulunkulu kodwa wena ukuvumela isimilo sakho sibuntu yasingena emfanekisweni kaNkulunkulu ukuthi uyaziveza qobo lwakhe futhi wena futhi wena uyisithixo sakhe esihamba emhlabeni umfanekiso wakhe oveziwe manje naniyovuma ukwenza lokho ngezinsuku zikanawana noma naniyobanga sohlangothini oluxegayo nigxeka bobabili umprofethi nomlayezo kaNkulunkulu othunyelwe wakhe na manje cabangani ngakho yini ubuhlangothi obuyo lucabanga esimweni samanje sakho manje ubuyo luthatha na manje yibaqotho uxolo asikho sitiko sami sokuzama ukukusho wena ufanele ukucabange ngokwakho noma ngezinsuku zika Eliya ngekathi ekhuluma ngokwenele ngobuso obupendiwe nenenekazi lesimanje lehora lo Jezebeli ehlezi lapho ephendula ikhanda lomyeni wakhe nganoma yipi indlela lifuna lihambe ngayo futhi noma ngabe lalifuna noma cha wayiphendula noma kanjani nabashumayeli bonke bevuma kulungile lokho niyabonga kulungile lokho ngoba indlovukazi yethu niyabo futhi bonke bawa kalula kakhulu bangena kuleyo nkambiso Uma leso kungezwana isithombe salamuhla angegaze ngisibone zonke lezi zinto ezingasile abantu abazenzayo futhi nokho egameni likaKristu uma wayenecala lakho konke lokho na akalacala la noma yini kwakho wazi kanjani ukuthi uphi lapho yena izwi liyakuzwakalisa ake silandele phansi imizuzu embala futhi sibuke beniyoba sehlangothini lugcekayo na beniyoba sezansi lapho noEliya nimile lapho Eliya wayebonakala kunguyena yedwa futhi wonke umuntu wayecabanga ukuthi uyinkungu endala noma ukuthile na kodwa lokho kuzange kumkathazele kancane wayenezi futhi wayenezi futhi wayengesabi ngezi wayengethukile ngalo noma yimuphi umuntu onomlayezo kaNkulunkulu akesabi lutho kunjalo uStefano mdadlala usukumanga lokho kuse ngaphambi kweSanhedrin wathi ngani nina bontambo zilikhuni eningasokile etiziviyeni nasezindlebeni nimelana njalo nomoya ongcwele njengoba kwenza oyihle nani nenza kanjalo ibhayibheli lathi ubuso bakhe babufana nengelosi angikholwa kufana nelambu likagesi noma ukuthize ingelosi iyazi lapho imi khona ingelosi ayesabi lutho iyisithunywa esivela kuNkulunkulu futhi noma yimuphi umuntu onomlayezo kaNkulunkulu uyazi ukuthi umi kuphi akanendaba namuntu ukuthi bazothini ngawo akukho babishopi noma lutho kunye okumphushayo ngapha nangapha uyazi ngqo ukuthi umi kuphi futhi lokho kuya kucazulula uNkulunkulu uphendekisa umlayezo wakhe futhi afakazele ukuthi uqinisile ngakho ke umi ngqonawo ake sabi lowo umfanekiso kaNkulunkulu oveziwe lokho uJesu akwenza wayengesabi ukuthi wo nina abafarisi abayizimpuphuthe yinina yinina wakha amathuna abaprofeti futhi yinina labafaka phakathi lapho ningabakayihle devil futhi ababishopi abakhulu nakho konke kunye wayengasabi ngoba wayazi ukuthi wayekuphi yebo Ezinsukwini zika Eliya iluphi uhlangothi ebeniyena uthatha na noma ngezinsuku zika Mose ngathi kwakukhona umlezo kaNkulunkulu ukuqinisekisisa manje lelani esimweni sakho sabanje wena uthi ngingumKristu kulungile ngizokubuza nje isimilo sakho samanje ikuphi kuma obuye uthatha na lapho uDotani wavuka futhi wathi manje awulindo nje umzuzu kulamatete abaningi angcwele ngaphandle kwakho Mose Sizothanda nje iqembu lamaJoja futhi sizenzele udiyabo olukhulu lapha futhi into yokuqala niyazi sizoba nababishopi nababishopi abakhulu lakho konke kunye ngalapha futhi uNkulunkulu ukubantu wakhe yonke into ungacabanga ukuthi nguwe wedwa imbokotjwalo lwandle ngekathi uthethani wamalapho wathi nikele wathi licabange lokho leyo ndoda ithetha kuninga kakhulu ezandleni zayo iyazama isitshele ukuthi yasenzeni ngani ngesixuku sasabaningi lapho mkhandlu kukhona kuphepha ukani zonke kufanele sihlangane futhi sicazulule le nto kodwa kwakukhona umlayezo kaNkulunkulu waqinisekisa umlayezo wakhe Asidingekile ukuthi sibuze omunye umuntu ukuthi izenga lomlayezo esishumayelayo kulotshiwe lapho ephepheleni futhi uNkulunkulu uyakufakazisa ukuthi lokho kulungile ngakho ke kungani ufanele uphume futhi ukuthi manje nina kathelika sifanele senze njani ngalokhu na sizojoyina umkhandlu wamabandla sizokuthola sizohlangana endawonye nalabo bazalwane futhi sibone ukuthi bakhe kanjani amaqembu abo amakhulu thina abantu bePentecostal asikudingi lokho asidingi ukujoyina umkhandlu amabandla omhlaba sidinga ukujoyina ibhendi yasezulwini manje Pentecost siphakanyiselwe ezindaweni zasezulwini asizidingi lezo zinto kodwa yebo ineubuhlangothi obuyona uthathe esibeni sakho samanje ukuba udiyathani wayevukile futhi washo lokho futhi ubukade umi lapho ngaleso sikhathi na muyo bambelela imlezo likaNkulunkulu nesithunywa futhi udlale ngakukho futhi uqinisekisiwe ukuthi kuliqiniso na noma ubuyothatha amaphepha akho futhi uhambe uye ngale futhi ujoyine elinye iqembu na wo lokho yi niyabo cabanga nje ngakho lapho kwakubonakala konke sengathi kumelene nomlayezo kaNkulunkulu owawuqinisekisiwe nesithunywa salowo nyaka kwakunenkathazo kuMose yonke into yasihambile kubekeke sengathi uNkulunkulu wayemshiyile kodwa base bevele bebonile uNkulunkulu enza into ethize babazi ukuthi uNkulunkulu waye kukho manje noma ngezinsuku zikaKristu sizosheshisa ezinsukwini zikaKristu yiluphi uhlangothi obuyona uthatha lapho wonke amabandla amakhulu nosiyazi bezenkolo besimanje nothisha wayemelane naye nemigomo yakhe nokufundisa kombhalo okungunqamulajuqu na babemelene nawo uma ibandla lakho oya kulo lithi lowo mfuna uhlanya awu angaze aphume emakholeji ethu asinarekodi lakhe ezikoleni zethu anale khadi lehlanganyelo angaphathi izincwadi ezimchazayo
So the guy's crazy. Don't have nothing to do with that.
Lakho ke umfo uyahlanya ungazihlanganisi kalutho nalawo ubuye kwenze njani esimeni sakho samanje na kubuze nje umzuzu kulungile ubuye kwenze njani na ukuba yena ukuba wawuphile ngalolu suku futhi wabango wasese sanedrini futhi lokho kufana nomkhandlu wamabandla omhlaba futhi ibandla lakho belihlangene kulokho futhi bebeyothatha zonke lezi zinto futhi lo muntu wavuka futhi nimbone yenze imisebenzi kaNkulunkulu futhi akekho umuntu owaye ngamvimba Loko wayefanele abe ngumuntu ehlanyayo ekhanda lakhe wayengu uNkulunkulu ngithethelele ngalesi sisho kodwa wayengomunye wabayinqaba bangalolo suku ngebongeza lokho kuze nizoqonda ngani na wayezalwe ezulwini isimilo sakhe sasingesa phezulu akuzange kuqondane nokuhlangana kwalokhu ukuhlangana kwezwe yabo wayengesile lelo hlobo lomuntu bekuyoma kuphi lapho wonke usiyazi ezenkolo bonke othisha bathi wavelaphi lomuntu na asazi ngisho ukuthi uvelaphi ngenkathi ephilisa indoda impuputhe bathi ngani asazi ukuthi lomuntu wavelaphi Ngizani uNkulunkulu uthi umazazi lutho ke lo muntu wavelaphi na thina asinakho ukuqoshiwe ngaye akekho ohlelweni lwethu akeke potini lethu labaqondisi yena akekho ndawo akekho noyedwa wabo owazi utho ngaye wavelaphi na indoda empubuthe yathi leyo into exakile ukuthi indoda ingavula amehlo ami futhi nokho anazi ukuthi ivela kuphi futhi nifanele nibe abaholi balolu suku ya wathi manje noma ngabe isoli noma cha angeke ngakusho lokho angisise sasenze kolo ya kukhothe ngikwaziyo lapho bengimpuputhe sengiyabona manje iloko ke iloko kusemqoka wayefuna ukubona yebo kanjalo bonke besibotheni bonke abafundisi beBhayibheli babemelene naye leqiniso elisikayo lezwi elivela kuNkulunkulu niyakhona ukuthi wayengoqavile ngokoqobo alikholelwa emfundiseni yakhe na kodwa hayi ngokwezikole zabo ngabe lokho kungene kwacwila na Sazi kanjani ukuthi wayeqavile na? Wababuza ngubani ongangifakazela ngesono na? Selani imibhalo yiyo efakaza ngami. Iyanitshela ngcamashi. Manje uma ngingenzi lokho umbhalo kushoyo, khona ke ubaba akuqinisekisi lokho ngami. Khona ke ngiphonseni ngaphandle, nginephutha. Yabo mnumzane? Manje sithela ukuthi babemelane nalokho. Izwi likaNkulunkulu leqiniso. Wo, ngabe umumo wakho wamanje uya kukhomba kanye naye noma nalesi sigejane siphuphuthekile sabafarisi na? Ngabe isimbo sakho samanje ubuye wabambelela ezivumweni khona zebandla lakho na? Ubuye wabambelela kule ngenxa yokuthi umelusi wakho waye mhlawumbe ubungathi awu ungumuntu olungile, angaba ngumuntu olungile futhi abesalokho impumputhe impela. Kashoko yini uJesu ukuthi nina baholi abayimpumputhe bempumputhe? Manje simweni sakho, cabanga nje manje, ubungenzani na? Ukhonjwa kuphi phakathi kwesixuku lapho na? Yimuphi umumo wakho wamanje na? Buya bale mfarisi, awu, ngiyakutshela umama wami uzoda kuleli bandla futhi leli lihle njenganoma yiliphi lawo. Ngizohlala nje khona lapha, niyabo? Futhi uma ubone izwi likaNkulunkulu liqinisekisiwe, liqiniso ngesithunywa, futhi nihlale imibhalo futhi ndalazi, kodwa ihlelo lakho lathi izinsuku zezimangaliso seledlule. Ayikho into enjengaleyo, manje ubungenzani esimweni sakho samanje na? Abaningi benu bakuzwakalisile. Uma ubungathi tizimi yakho manje, qhabo angeke ngibe kanye nalabo bafarisi, bengingeke ngikhonjwe kanye nabo. Khona ke uthini manje na?
The scripture says he's the same yesterday, today and forever.
Umbhalo uthi unguye izolo namuhla laphakade. Uthini manje na? Wena uthi bengingeke ngikhonjwe kanye nalabo bafarisi. Kuthiwani manje na? Niyazi umlando uyaziphinda. Ngasika uphisi wephepha ngolukusuku kulokho abafarisi bangalolo suku bamelana naye ngenxa yokukhetha. Leyo yinto efanayo abayenzayo namuhla. Kubulani Nikodemu washo into efanayo, wathi rabi, siyazi ukuthi ngumfundisi ovele kuNkulunkulu, kodwa ngenxa yokuthi izimvumokholo zabo namahlelo ayengeke emukele umlayezo wakhe, khona-ke benqabela noma yimuphi omunye umuntu. Wathi angeke ungene ngaphakathi kokwakho futhi wena unqabela abanye ukuba bangene. Ya isimo sinje, ngiyazibuza ukuthi besingazikhomba thina uqobo ngento njengaleyo na? Ukube ubumlandelile ukuze nje ubone izimangaliso zakhe njengoba abaningi benzile, futhi ubuya ulandela namuhla ebandleni ukubona nje izimangaliso zakhe nokuzungeza, kodwa ukubeka isandla sakho phansi ukwemukela umoya ongcwele ngokwakho angeke ukwenze, angeke bakwenze. Abaningi bamlandela ngenxa nje yezimangaliso zakhe ukuzibona, kodwa ngenkathi ehlala phansi emfundisweni yangempela yombhalo isixuku sasuka kuye. Ngenkathi babembona ephilisa abagulayo futhi evula amehlo futhi umuntu wayengathinta ingubo yakhe futhi wayephenduka abatshele lezo zinto futhi atshele uFilipu noNathaneyeli nabo bonke laba lezo zinto, kungani wesifazane emthonjeni lazo zonke lezi zinto ukuthi wazikhomba qobo lwakhe ukuba umprofethi uMose akhuluma ngaye uKristu Mesiya? Ngenkathi babekade bengenayo umprofethi iminyaka engamakhulu amane, bona-ke enkundleni kwedlula Jesu efakazisa ukuthi wayenguye, niyabo, ukuthi wayengumesiya. Abaningi babo babemlandelile ngoba ingxenye yokuqala yenkonzo yakhe wahamba esuka ebandleni ebandleni. Wo bamemukela ngokujabula futhi bamnika izandla ezikhulu. Wo rabi, ho ngumfo omkhulu. Kodwa ngelinye ilanga wahlala phansi neqiniso langokombhalo, futhi khona ke ngenkathi yezikhomba yena uqobo, hayi kuphela njengomphilisi kodwa njengothunywe evela kuNkulunkulu ngeqiniso nokuphila. Uma izikhomba qobo lakhe kulokho, wo lokho kwakumelene nesiko labo. Ngisho nakwabaningi abamlandela abangamashumi ezikhombisa baphenduka futhi bahamba. Wawuya kwenza nina manje cabanga ngazo ngathi umuntu ombonile enza zona kanye izibonakalisa zika Mesiya futhi wazi ukuthi uMesiya ubeza futhi waye prophetile konke lokhu kuba kwenzeke ngisho ukuthi uJohane nabo futhi waye kuzwakalisile kahle hle futhi konake uyamlandela futhi ubone izibonakalisa sikhulu sika Mesiya efakazisa ukuthi akekho komelusi ongamelana nomlayezo hlobo futhi kodake khona manje uyafika futhi afundise into ethize eyizwi likaNkulunkulu ncamashi kodwa ephambene nendlela yakho owafundiswa ngayo kodake ngabe uzobambelela esikweni lakho na uyohamba nabangamashumi ayisikhombisa na umbhalo yizwi elingunqamula juqu ubuyohamba nabangamashumi ayisikhombisa na noma ningakubona manje ukukhonjwa kwenu lapho ebeningama khona na manje cabangani ngokujulile ngobuqotho beniyoba kuphi manje ngesiboseli samanje na lapho iliphi iqembu obuyokhonjwa kulo lapho na noma ubungazikhomba ngokwakho na ngokushesha nje manje ungazikhomba nalokho na ngizokhuluma nezinganyana lapha injetshana ungazikhomba qobo lwakho namuhla njetshana njengekholwa elizishoyo njengombusi osemncane isicebu uhlobo luka Elvis Presley oluthanda izinjabulo zeze ngaphezu kokuthanda ulandela uKristu na ubuzo zikhomba nale iqembu losuku lamanje futhi uthi awu njengalo mnumzane Presley na njengoba angiqonda uyiPentecostali futhi iPentecostali ukuphuma nokuziphatha kanjalo uyiPentecostali ngegama kuphela imina ngomunye uJuda uPetbuni nalabo bantu abazisho ukuthi bayakhona nale miculo yokuzibinye nokutshikiza nenhlamba yezwe bese ke ezisho ukuthi ubuKristu ngani kuyihlazo kubu kwedlula ukweva kubu kwedlula ukwedlula isifebe emgwaqeni uNkulunkulu ubeyohlonipha isifebe kangcono kunalokho u-Eni Ford nabo bama ubusuku bonke lokhu kubanga umsindo lakho konke nokuqhubeka nezingalo zigatshebe isifazane labo abakhalukisayo ngokocansi lakho konke bese ke bephuma futhi bacila amahubo kuyilapho usuthengise khona ngobuzibulo bakho ungazikhomba kanjani na
he's a rich man he had an opportunity he's a man been a Christian businessman too
Leyo nje chana esincane yayibe yayiyindoda eyisicebi yayinethuba yayingahle ibe kusobabhizinisi ongumKristu nayo ibandla manje nje chana ubuye kwenzani ngalokho na lapho uzabuziphatha njengomarilyn monroe noma abanye balabo abanye noma abanye besifazane njengenelekazi lokuqala lezwe ngalaba lapha lonke uhlobo lokuqhubeka nalokhu kugude izinwele nokuziphenda ebusweni nalezi ezibamba nayo izingubo ezikhalukisayo ngokocansi nani madoda niya badedela bakwenze
and you pastors out the audacity to rebuke it from the pulpit too right that's right
Lani beluse niveza isibindi ukukukhuza kusuka ephulpiti futhi kulungile kulungile kunjalo ya kunjalo manje umsuzu nje lalela kunjalo Kodwa izikhalo eziningi ninabelusi abanikwe nguNkulunkulu abazokusola futhi noma kunjalo usazi uhambisana nezwe manje lalela siyathola thatha hamba ngeke indlela futhi kunjalo yile ngibeka phambi kwakho na uthi ba ngazi kangcono kunalokho ngedlulile qobo lwami Phoenix okweminyaka eyishumi nahlanu edlule futhi kubonakala kufana njengoba kuhlale kwenza kuphela kuya ngokuba kubi kakhulu ngakho ke ningakubeki konke luzi ehe asisho nje ukuthi sonke sineqala futhi sisukume lapho bese sizibuke ngilazini ya injejane kuthiwani ngalokho na uyazithanda izindubiso zalabo bantu ngaphezu kokuba uthande isimemo osinikezayo ukubumba isimilo sakho singene emfanekisweni wendodana kaNkulunkulu na kuthiwani ngakho na singakwenza kanjani na hohe ungazibona qobo lwakho ukhonjiwe ungothanda ukuthandwa ngabantu na Kunganjani manje ngehlela ezantsi ekhaya kusondela kancane nje manje kanjani ngani maphelekostali enazi kangcono ngempela na kunjalo wazi kangcono kunalokho wazi kangcono
So remember this rich young ruler's life and identification. He was in
heaven, looking up to the man that answered his prayer. Kodwa wayewelele umhosho omkhulu ngaphandle kokwamukela amandla kaNkulunkulu ukumbuyisela emuva futhi wayelapho futhi nokho nango lapho ekhona kulobu busuku futhi yena uyohlala kanjalo njalo kulungile lokho ukukhonjwa kwakhe kokugcina
ngakho ke
ungazikhombi nendlovukazi ethile yokucaza ethandwa ngabantu noma ungazikhombi nomunye walaba lapho Elvis Presley onechopho elisaba eqhubeka phandle lapho nomculo wokuzibinya nokutshikiza futhi uzibize ngomkristu noma uphekuno othile ngoba unesiginci futhi ungathi qekelele futhi uziphathe ngobuwula ngakho makuthi uKristu azibonakalise yena uqobo kuwe kunjalo.
The Pentecostals today.
Amapentekosteli lamuhla ukuqhela ezweni likaNkulunkulu.
Do you identify yourself with?
Wena ngabe uzikhomba leqembu likaJuda na? Kumbule uJuda waqala ukuphuma ukuba ahambe naye. Manje uma lokhu kulimaza ngiqondile kulimaza kodwa ngiqonde ukuncinza kanzima ngqo. Niyabo ya uJuda waqala ngomnyawo lukahle waqala ukuphuma ukuba ahambe naye kodwa lapho efika ekubeni uthola imadlana ezandleni zakhe ehe. Ngiyazibuza uma lokho kungasetshenziswa ePentecost na lapho sisuke khoneni lomgwaqo futhi ngaphandle kwemishini encane endleleni engumhume futhi kona ke sifanele sibe nemali encane futhi kuyacabanga ukuthi ukuhamba kwethu akunakho yini ukusonteka okuncane lapho sile zigajane se mhlawumbe zigajane sabantu singena lapho sithi ho awu lokhu ukhuluma ngamalunga namuhla konke okufunayo amalungu amalungu uNkulunkulu akabheki amalungu uzingela izimilo ukuthi angabeka izilakhe kumuntu othile ozomkholwa njengoba ngasho ngoba ibusuku eliyeza wajuluka ngakho waze wathola izimilo somlomokazi kodwa ke wathi ngeke yenze ukuma ngqi kwakhe ukuze alungise kahle ingubo yakhe ukuhlangana nalowo ababekhuluma ngaye yabo ngani uma uthola izimilo angeke ubaqokise kahle abakwazi ehe kulungile qhubelani manje ePentecostal lesimoteni manje sikhulumile nePresbyterian iKatolika kodwa ngizokhuluma ngamaPentecostal manje ngoba siyangapha kumele ukuthize niyabo iPentecost akuyona yini into ecakile ukuthi amaPentecostal kulonyaka wesimoteni lawo iBhayibheli eliwubikezelayo uzoba njengeLaodikeya. Laodikeya ukhona uthisha ngumgreke ohlezi lapha ongilalele Laodikeya lichaza usifazane Laodikeya igama losifazane ngesiGreki akukho nelilodwa lawo ibandla elimelelwe ngalelo gama kodwa manje ngowesifazane uJezebel kunjalo futhi sicabile sithi ngilutho kodwa nazi ukuthi siyambazi siphuphuthekile silusizi saphuma endleleni yini esiyenzile na sicoshe amanye amagugu mhlawumbe njengoba kwenza uJuda niyabo khona ke asibange sisahamba nalo sithekisile ngenzuzo yomuntu siqu sakhe abantu abaningi bayakwenza lokho amadlela amaningi kakhulu ayaxagiza phezu kwezwi ukuze athole amalungu amaningi ukuzuza komuntu siqu sakhe. Yenza noma yini makuthi umelusi othize kuyena emphakathini futhi akhe umsebenzi omuhle futhi kodwa-ke banomhlangano umhlangano jikelele ndawo futhi bakhipha lowomvo futhi bathathe isilwane esincane esingumngane uRicky omncane futhi bamfake phakathi lapho futhi kuhlakaza izimvu kuphela. Uma umuntu ebeka umuntu phakathi lapho kodwa ho benza lokho ezinkomfeni izikhathi eziningi babeka icala bathumele umfowethu mpofu ayekude futhi lokho ngempela kwakhe umsebenzi khona ke abazi ukuthi bephula intamo yabo uqobo ngokwenza njalo futhi balimaza ibandla bathengisile ukuthi andiwa ngabantu umbono womuntu siqu sakhe ukuzuza ukuzizuzela siqu sakho amabandla amakhulu amahlelo amakhulu iqembu lethu likhulu kuna wonke awenu wo yilondlela amabaptist ayenesiqubulo sithi esingisigidi ngo 44 kodwa unani na bathi ngoba ubusuku ukuvuma amatshe awukuvuma lisiza ngani itshe ngaphandle kombazo amatshe ngenkemba kaNkulunkulu ebukhale sikaNdakothi zombili ukuwabumba nokuwasika abe amadodana namadodakazi kaNkulunkulu na yebo wenzani uJuda na wenzeni na niyawukhumbula umumo wakhe ukugcina wo wenzeni na ukutabaza ukuzisho kukaKristu ngemuva kokuba eseqale ukuhamba naye. Pentecostali, ningalokothi nikwenze lokho. Businessman, ningalokothi nikwenze lokho. Ungakungabazi ukuzisho kwakhe. Ungwize lomuntu lapha kade. UJude wakungabazi ukuzisho kwakhe. Futhi waba ngothandwe ngabantu kakhulu. Futhi wakuthengisa. Isimilo sikaJude sambangela ukuba amthengise. Kubaxeki bakhe. Futhi namhlanje into efanayo iyenzeka. Izikhathi eziningi isimilo esisivumela sibunjwe kuso. Siyasithengisa eminakweni yezwe kubantu abazoxeka. Yena kanye into ePentecost eyaphuma kuyo. Ibuyela emuva ngqo ingene kuyo futhi. Ngokwezwe nje cishe impela njengoba nje babenjalo endaweni yokuqala. Yabo kwini na? Siyehluleka ukuvumela ukuphila kwakhe kubonakala kithina. Noma ngabe uzuthela ukhonje kubafundi bakhe beqinise na. Amen. Ilapho esifuna ukuba khona. Sibe neqiniso kuye. Sibe neqiniso ezwini lakhe. Ukuvinjelwa ebusweni babaxeki. Amen. Ilapho ozitho la ukhonjwe khona kulobu busuku na ngiyayibonga inkosi. Amen. Ukuvumela ukuphila kukaKristu kugeleze ngabo. Yebo mnumzane, babengcwelisiwe ngokuza kwakhe. Futhi umuntu ayisoni ngaphezu kokuvuma. Futhi ukungcweliswa kwakubahlanzile. Futhi izinhliziyo zabo zazixile kakhulu kuNkulunkulu kwaze kwathi uKristu wazithululela qobo lwakhe kubo. Futhi wabonakalisa ubukhona bakhe ezweni. Ebuzali babaxeki bama njengoba enza bama ngokwethembeka ezwini kwaze kwathi ngisho yedwa wathi kusele kancane ungivumise ngibe ngumKristu omunye wabakhe abaxeki. Ungazikhomba wena noPetro ngosuku lePentecost na ungazikhomba lapho ezenzweni zesibili na lapho abantu bathi namhlanje umoya ongcwele wanikwa kuphela kwapostoli abayishumi nambili. Ungazikhomba wena noPetro ngathi ethi phendukani lona lokini futhi nibaphathise kameni likaJesu Kristu kukukuthethelela kwezono zenu futhi niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele. Ngokuba isithembiso kaseni nesabantwana benu nakubaba kude ngisho nabaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza lo moya ongcwele ofanayo. Ngabe uzikhomba naye lapho ngalolo suku na? Ngimi nawe Petro. Yebo mnumzane, phezu kwezimfundiso zakho ezicavile zomphalo, ngimi lapho. Ngifuna impilo yami ukuba ibonakalise umphalo njengoba neyakho yenza lapho ngenkathi izinkulungwane ezintathu yahlabeka ezinhliziyweni zabo. Ngenkathi bebona isibindi sabo ezinsukwini ezimbalwa emva kwalokho, bazi ukuthi babekade beloJesu, babenezwi futhi bayazi ukuthi izwi laliphila ngokubo futhi babesabo kuphazamisana nalelozwi likaNkulunkulu ngoba babengabamelele lozwi nokuphila kunjalo ukuthi uNkulunkulu ubengazibonakalisa qobo lwakhe kwedlule ngqo. Watshela indoda isiliva legolide nginalo anginazo izakhe ezinkulu nezinto ezinkulu kakhulu enginakho ngizokunika khona egameni likaJesu Kristu. Yima ngezinyawo zakho enginakho wayefanele abe nokuthile ngaphambi kokuba anikezele ngakho. Amen. Ohe ukubona yizo ukuthi liyefana kuze kube phakade naphakade sonke sizukulwane bonke labo uNkulunkulu ababizayo uzobona ukubonakaliswa. Noma noPawulu ngenkathi ethandwa ngabantu uTema othanda izwe wamshiya ngenxa yobuKristu bakhe ababizwa kanjalo abazalwane bombono othanda ngabantu. Lapho Pawulu wayemi ezwini uTema wamshiya uthando ethanda lelizwe lamanje. Bakuthi yena ngenxa yokuthi wayeneqiniso ezwini kwakuqinile kakhulu kuye. Ubani oyohamba naye uTema noma ubuyohamba noPawulu na? Hlola izwi. Yilubu uhlangothi obuye luthathe simele sakho samanje ngalesi sikhathi na? Nokho labo babezisho ukuthi bangamaKristu. uPawulu wathi bonke abantu bangishiyile umfo omncane bandla. Ngangihlala kusha uvalo kodokotela Ann Baxter wathi uyazi lapho ngikhuphukela ezulwini into yokuqala engiyoyenza na ngathi yini mfowethu Ann na? Wathi ngiyohamba ngikhuphukele kuTema futhi ngimshake empabe kuseni ngamandla ami wonke ngathi manje Ann. Wathi ngizothi wamshiyelani uPawulu ezansi lapho kanjalo na? Ngathi ngicabanga ukuthi ngempela yena uzoba lapho andina ngathi qaphele ngesifiso sakho sokumshaya ngempama ebusweni ngathi bengingeke ngifune ukuba lapho ayekhona mhlawumbe yabo ngifanele ngenze lokho njengoba kwasho umpika inkolo wathi entombazaneni encane wathi uyalikhona lelo bhayibhele na yathi impela wathi ngiyacabanga uyayikhona leyo ndaba ngojona umkhomo gwenya ujona yathi ngokusobala wathi uzokufakazisa kanjani uma kungenjalo ngokukholwa na yathi lapho ngifika ezulwini ngiyombuza ujona kunjalo wathi uma-ke ujona engekho lapho na yathi khona-ke wena uyombuza ngakho-ke ngiyacabanga ukuthi lokho kuyaxazulula niyabo yebo mnumzane ubeyofanele ambuze ngakho-ke niyabo khona-ke lokho kuyaxazulula ngiyakhola khona-ke uma washiya upawulu futhi washiya izwi wenza into efanayo ujuda ayenza yebo mnumzane uhlangothi obuyelithatha kuleyo ndawo na manje lalelani baphentekostali yiluphi uhlangothi ebeniyoluthatha na kade ngihala labapresbyteriyeni nokunye nokunye manje yini obuzoyithatha na yiluphi uhlangothi obuzoluthatha lapha na noma ake nginibuze enye into futhi lokhu kungahle kulimaze kancinyana kodwa ngifuna ukuyibuza ngokuthize ngikathi udeyabani uqubuka ebandleni lasekorinte mayelana nabashumeli besifazane nabo bephungula izinele zabo abesifazane futhi udeyabani uyaqubuka futhi upawulu wathatha isimo ukuthi abafanele benziwe abashumayeli upawulu wathatha isimo ukuthi wesifazane ogunda izinele zakhe uhlazisa umyeli wakhe futhi akafanele ngisho abonakale ekhululeke emphakathini
In your present state, what issue would you take? Now look in the glass.
Nesimweni sakho samanje, yiluphi udaba obuyeluthatha na? Manje, bukani ngilazini, kungcono ngikuyeke lokho? Ngifuna ukubuka esimweni sakho samanje, yiphi ingxenye eyayini kuphi na? Iphi kuphi na? Ubuka kuphi manje na? Yini oyibukayo na? UPawulu wayebonakalisa uKristu, niyakukholwa lokho na? Impela, Pawulu wena uthi, oh, wesifazane wangitshela, wathi wayengozona besifazane nje omdala. UPawulu washo, futhi ngalo kwabaseGalathiya, isahluko sokuqala ivesi lesishiyagalombili, uma ingelosi evela ezulwini ifika futhi ishumayele noma yini enye into nalena kini mayibe ngeqalekisiweyo kunjalo kunjalo manje yini ubonakalisa kuphi manje na ehe ungathatha uhlangothi oluthandwa ngabantu thatha uhlangothi lwezwi ehe oh yebo mnumzane mshiye futhi lapho udeyabani uqubuka ngani uPawulu wama futhi babhala bathi umoya ongcwele usitshele ukuthi sikwenze wathi ini izwi likankulunkulu laphuma kuwe noma laphuma kuwe kuphela na uma noma yimuphi umuntu ecabanga ukuthi ungowomoya noma umprofethi uyovuma ukuthi izinto engizibhalayo zimiyalo yenkosi kwakuyini na wayehlala nezwi amen manje uhlala kuphi na lokho kukuwe manje thola nje indawo yakho kulungile yebo mimsane lapho kwama uPawulu ngokuba kusukela esikhundleni yayinaso kumbulane uPawulu ukwenza lokhu manje lindani ake nginikeze ukuthize okunye ngaphambi kokuthi sihambe uPawulu ngaphambi kokuthi yenze lokhu wakudingeke ashiye isikhundla esiphakeme ayenaso ebandleni losuku lwakhe ukuba ahlale nezwi manje uma ubuka kuPawulu kuthiwani ngawe lapho ibandla lakho lifundisa ukuphambene kulo na kuthiwani ngawe melusi mfundisi ilunga nje lebandla na impela wenzani yena na wayekodinga kathathe lesi sikhundla ukuze lenzalo ingakwazi ukukhula imbewu yokuphila kuphakade wayengaphambene wathi kunjalo nje kusho umthetho kunjalo wayengeke wahlala ngonezwi futhi ukwenza lokho wayezofanele ashiye ibandla lakhe lomthetho ukukwenza ukugcina izwi lokuphila likhula wayezodingeka enze lokhu udema laba bonke bathi ho ungahle futhi uze uqhubeke Pawulu awuna kodwa Pawulu wamakhona lapho nalelozi lowo mpofu ijuda elide khala elincane eliyihuku ngifuna ukumbona ngalolo suku ngifuna ukuma lapho ngimbheke faka lowo mqhele womfela ukholo lapho ekhuphuka ngifuna ukubona lapho futhi ngidudumo haleluya Paul amen yebo mnumzane hlala ezwini ngiyajabula Paul ngakho ke ngisize uNkulunkulu angihlale endaweni efanayo yebo mnumzane yebo embonweni engiyubonile sika Jini esike izinto esedlule walabo bantu phezulu lapho ngabuza umbuzo ufundeni kwi digest odatshaneni lo madoda ay businessmen bathi awu ngathi ngabo Paul uyodingeka na bathi yebo mnumzane ngathi ngime entweni efanayo ayenza yebo mnumzane hlala entweni efanayo
Moses had to stoop from a throne
Moses kwadingaka akhotame sihlale sobukhosi ukuthatha izwi likaNkulunkulu washiya sihlale sobukhosi kunjalo waye yindlalifa esihlaleni sobukhosi futhi washiya izinjabulo zokuba kuFaro ngokuba wathi ukuthukwa ngenxa kaKristu incebo enkulu kunezincebo yaseGibhithe Wena uthi awu yakutshela abesifazane bonke bazokuhleka abantu bazocabanga ngekathalo ukuthi bacabangani kunjalo uPaul okhothama uMose okhothama esesihlalweni sobukhosi nginomuqa wabo obhalwe phansi lapha uthatha amakhasi amathathu kepha ake ngilitshele ukuthile nginisize masinyane uJesu wakhothama esezulwini ukuzibonakalisa qobo lwakhe simeli senyama elesono uthi ukubani noma ngingubani na ukwenza ukusenzela indlela yokubonakalisa uNkulunkulu ukwenza indlela yokuzibonakalisa qobo lwakhe kithi ngokusingcwelisa ezwini lakhe ngokuba izwi lakhe liyasho ukuthi ngenkathi enze kanjalo ukuze sizobonakalisa izwi lakhe uJohane weshumi nane ishumi nambili wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo iyakuyenza Ngani na kwakunguKristu ebonakalisa kusesikashana nezwe ngeke lisangibone lokho niyongibone mina ngokuba mina isabizwana somuntu kuba nani ngibe kini niyabo konke kuze kube sekupheleni kwezwe wow Uma noma kubani ezongilandela makazidele makadele sivumo khole sakhe esenziwe kumuntu athabathe iBhayibheli lakhe futhi angilandela kunjalo yebo mnumzane Konake ukhonjwe ndawo empalweni akungabazeki ngizodingeka ngivale ukhonjwe ndawo empalweni uyakwazi lokho ngamunye wethu sibone inkomba yethu Bandla siya ngapha embuthanweni obukade uhlelelwe unyaka amabandla kade ekhuleka abantu kade bezilo kudla Ngithulule inhliziyo yami iviki lonke phansi laphezulu kulesi sikoti kuwo wonke umfanti omncane nekhona engingangena kuwo ngizama okwami okwedlula konke kunexwayisa ngokufika kwenkosi futhi nakhu lapho sikhona ngaphambi nje kwalesi sikhathi lapha futhi asizikhombe qobo lwethu manje ukuhamba ngaleya ukumela noma ukubonakalisa uJesu Kristu ngabe sizozikhomba qobo lwethu nokugunda kwezinelo kusha na sizozikhomba Khamba qobolethu nokuthi singaqhoka ngokufika etshisiwe kanjani na besizo zikhomba qobolethu nokuthi singama kanjani singothandwa ngabantu futhi sikhulume sinemfundo engakanani na ngenkathi uPaul ethi lezo zinto wayezodingeka azikhohlwe ukuze ezokwazi uKristu ngabe sikhomba iPentecost na ngabe thina na ini lapho sizithola sibonakalisa ini na Yini esibonakalisayo empeleni uma nje sinomsindo omningi futhi singamemeza futhi sidlale futhi sigxume phansi laphezulu na oh ngibabonile baka Mohammed benza lokho ngizibonile izinkawu zenza lokho angiphawuli angiqondile lokho kwenza ihlaya lena kusiyona indawo yokwenza ihlaya leli yizwi likaNkulunkulu yabo kodwa ngizibonile izilwane zigxuma zidlala olokwatsha lokho akusho lutho impela cha uyajabula noma yini ingakujabulisa noma yini Uthola ukuyiqonda kancane ngizibonile izoni zidakwe kakhulu futhi zijabule kakhulu impela lokho akusho lutho kodwa ivelaphi lo njabulo na emuphi umthombo na lenza kanjani kuwe na libonisa ini na othile uzophika izwi likaNkulunkulu umuntu othize uzophila ezweni othize uzozwe iqiniso futhi asuke ahambe kulo bathengise ngobuzibulo babo ngento ethize engena uNkulunkulu sisize mfowethu tate sisize sibuyele emuva futhi sivumele uKristu azibonakalise qobo lwakhe futhi kithina kanjalo ohe kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuba sikhonje kuye kakhulu kangako ukuthi izwi lakhe nobukhona lwakhe bungakeleza kithi ukuzikhomba qobo lwakhe ezweni amen ngalokho esibhekana nakho okunye futhi kuPawula ngiyavala lalisizane iGoldsmith manje imi ngomumo ngiyabonga ngokukatshelakala emhlabeni izinto eziphathekayo esizishaya ndawonge kodwa niyazi uma uthola kulokho ukuthile okuxubene nakho leso sigaxo naso sizohlakazeka iketango aliqinile kwedlula ihuku lalo elibuthakathaka kundalo lonke ngakho ke uma uzama ukuba yitshe elisikwela phuma kuNkulunkulu impahla ethile yokwakha futhi uthola ukuthi uzama ukuzenza ube mkhulu kakhulu futhi phakathi kwalapho ubuzodingeka ukucindezela izwe lingene kukho lelo tshe lizoqhephuka angeke likumele ukuvivinywa futhi lalelani uNkulunkulu angeke asamukele bantu bephentekostali lapho sijovele izimfundiso nayo yonke enye into ezwini likaNkulunkulu uzo uNkulunkulu uzolenqaba itshe futhi alikhahlelele ngale olunye ohlangothi asingafuni izinto ezinkulu asifune uKristu empilweni yethu asifune ukuthobeka niyabo kubulani uma itshe lilikhulu futhi uzama ukwelula yilokho engesaba ukuthi sizama ukukwenza ileyo nkulumo engiyitholayo nale businessman kubonakala sengathi bashiya ngokukhula into ethize futhi ngingi yingalezo sizathu ngikuzonda uku ngiyathanda ukuthembeka kini bazalwane ngizodingeka ngihlangane nani ngale ekwahlulelweni ngolunye usuku yingalezo sizathu ibandla licabanga ukuthi ngimelene nebandla ngimelene nebandla ngikungani bengiyozikhomba lapha kanye nani na uma ngicabange ukuthi iBaptist ibiqinisile iMethodist ibiqinisile iPresbyterian ibiqinisile bengizoba nabo ngilapha na ngoba ngizikhomba kanye nani kodwa kwazami ukushiya ngokukhula imingcele yakho manje ube yinto ngesiyo ukazami ukuzenza uJesu omkhulu uzichathanise nomunye umuntu futhi usebenze imfundiso yezwe ethile phakathi lapho ukuthola amalunga amaningi nezinto into izokuphuka ichaxuleke ngokabili futhi uNkulunkulu uyokulahlela inqumbini ngaleya ukuba kuphinde kubunjwe uyovusa abantwana balawa amanye ama acha kuAbraham kunjalo uzokwenza uzothatha iPresbyterian akhiphe okuthile kulo iMethodist noma iBaptist futhi kubukeka sengathi uqale ngaleyo ndlela niyangizwa businessman na ngoba nje sithwele igama lePentecost lokho akusho lutho kuNkulunkulu qhamona umzana iPentecost akuyona inhlangano iPentecost izehlakalo kungukubonakalisa kukaKristu lapho aqala khona ngosuku lwePentecost ukuzibonakalisa yena uqobo ngabantu bese kuthi ke abantu baqale ukwengeza okwezwe kwenzekani na bangena emkhandlini oseneyisiya futhi futhi bazenqaba izithembiso ezisobala zikaNkulunkulu futhi bafaka imfundiso engaphikiswa kuso futhi lephula isehlakalo somKristu sonke saba izicucu futhi lasuka lahamba langena ebukatolikini uLuther waqala inguquko futhi waqhubekela phambili futhi kwaphinda kwephula into amaMethodist yafika lokungcweliswa futhi waqala ukuqhubela phambili futhi wenze into efanayo futhi amaPentecostali yenza yona kange into efanayo wo aw wena uyakubuka ungakubona wenza kanjani uthi uzazi kanjani lezo zinto na aw ake ngikutshele ukuthile futhi Branham ngabe uyaprofetha na ngiprofethi ngamashi kepha uma udokotela ehlole isiguli ubone izimpawu uyazi ukuthi kuzokwenzekani
I'm reading
ngikufunda kuphuma encwadini kaDokotela futhi ngibone izimpawu zisebenza ebandleni lePentecostal futhi ngiyazi lapho libheke khona
stop it
yega yega buyela move uNkulunkulu akusize ningahambi ke lendlela abantu anibona ukuthi ngizama ukwenzani na ngishisa impilo yami kuzama ukunisindisa kulento engasile ligijimela kuyo usuku nosuku unyaka nonyaka ngiyamemeza ngokwami futhi ucabanga ukuthi ngiyisitha sakho ngingumfaweni buya ungahambi ngaleyo ndlela awuboni ukuthi kwenzekeni lapho abanye behamba ngaleyo ndlela na businessman suka kuleyo mzila manje nibhala zonke izinhlobo zezivumo kholo phezulu kumaphephabhuku enu futhi lokho kuyanihlanganisa kakhulu njengehlelo kakhulu njengabo bonke abanye Wena uyazi lokho nje kunjalo andikuboni na ungena ngqoyo entweni obukade umelana nayo manje ungeke ungithande mhlawumbe phakade lelo iqiniso makani phansi izwi lami phendukani kungenjala nisekho
Pentecost turn or you're gone
Pentecost penduka kungenjala usekho buyela ezwini isikhathi sesihambile kunoma ucabanga uNkulunkulu ufuna ukubonakalisa hayi amalungu kodwa amatshe angoqobo apolishiwe futhi abunjwa futhi alolongwa
Watch the goldsmith is standing tonight ready
Bekusasa uGoldsmith mina kulobo busuku ilungele ukukhipha konke kungabaza kwamanyela konke kumelene nawe futhi ngo yena ulapha ulungele ukunibumba futhi enilelonge nibe ngamakholwa esusa konke kungabaza kusuke ngini Hambisa nani, nibone abazifanisa nabanye abaningi beza bethi lokhu futhi uthi uNkulunkulu nginalokhu futhi haleluya nginalokhu futhi uthola ukuthi abanalutho futhi udeveli wakwenza lokhu ukuvusa ukungabaza enhliziyweni yakho niyabo wakwenza lokho ngenhloso ukwenza lokho kodwa kumbulani lokho kusho into eyodwa kuphela ukuthi kukhona owangokoqobo lowo ozifanisa nomunye azama kuziphatha njengaye
Holy Ghost.
Imile lapho kulobo busuku phakathi kwenu esimweni sikamoya ngcwele ukugqula wonke amanyela aphume kuwe ukungabaza nokubonakalisa kuwe ukuvuka kwayo ukuthi ayifile
And he's sure to show you that ukukukhombisa ukuthi iyaphila
onguye izolo namuhla laphakade lapho kuze izikhombe yena uqobo kanye nathi besingafanele yini ke ukuzikhomba qobo lwethu kanye naye ukukholwa yizwi lakhe nokulithatha na asikhuleke
I say unto thee, my people, return. Return unto thy first love, my people. I have called thee this night. I have given thee my word this night. I have spoken unto thee by my spirit. And I have given thee my word. And I say unto thee, my people, I am speaking unto thee this night. Return unto thy God, my people. Return unto my word. For knowest thou not that the day cometh when thou shalt stand before me and thou shalt be judged?
Udumo, amen, amen, oh, amen.
Oh, Lord God, how we thank you, Lord.
Oh Nkosi uNkulunkulu sikubonga kanjani Nkosi siyatshela empalweni ukuthi ngekathi David ngekathi sitha sasingena futhi babuthana ndawonye futhi David wayezama ukubatshela ngoNkulunkulu
There stood up one in their midst.
Lakho kumi oyedwa phakathi kwabo futhi waprofetha futhi wabatshela ukuthi yabenzeni nokuthi ungasihlila kanjani sitha. Qiniso Nkosi sikholwa yileyo nto efanayo. Umoya kaNkulunkulu wela phakathi kwethu futhi izwi liyindawo yokwehlula isitha. Yiloko owakunika uAdam noEva ensimini yasedeni ukwehlula isitha futhi lapho uEva wayedlinze ngalo futhi waveza imizindlo ngezwi lawa lahlekazeka nesono sangena qiniso Nkosi lokho kube ngukuwa kwabantu kuyo yonke iminyaka ukuzama ukujovela ukuthile ngezwi usara wazama into efanayo ukujovela ukuthile ukungenisa uHagari ukuletha umntwana kodwa kwawabhu phansi njalo bekulokhu kungaleyo ndlela baba sifuna izwi lakho nje futhi lelo kuphela akukho lutho olwenezelwe kulo noma olususiwe kulo indlela nje eliyilo futhi wena uyilelizwi futhi siyabonga ngalokho Busisa abantu lapha Nkosi enginabo manje kulobo ubusuku nobusuku ngizamile ukusho lezi zinto ukuthi ukufika kwakho kwakho sebuseduze yonke into oyilolongeleka ngaleyo ndlela futhi kusukela embonweni emavikini ambalwa edlule ungithumele lapha eArizona angazi ukuthi kungani mhlawumbe ukuya kwami ekhaya angazi kubukeka kakhulu ngaleyo ndlela kodwa Nkosi mangiqede ibanga lami nge futhi ngibambe ukukholwa ngigcine izingubo zami zingenabala Nkosi ngomusa kaKristu mangikwazi ukumanga lolo suku futhi ngithi ngilitshele lonke icebo likaNkulunkulu njengoba ngilazi ukuthi liqiniso futhi angikwemanga ukungasho lutho siphe khona bangathi abazalwane bami Nkosi ngokunjalo bangajoyinana ndawonye bese beyasondela kakhudlwana futhi bazi ukuthi le miyalo ayisikho ukusola kodwa yisixwayiso noqapha impambana mgwaqo siphe khona baba njengoba nje kushiwo nje ngithi ukuthi yena uzosehlulela ngalelozi lomlayezo uNkulunkulu mangizibuke futhi nginamahloni ngakho Nkosi esibukweni sezwi likaNkulunkulu ngiyalwa futhi ngokwethembeka ngiqinisa kulwela ukukholo kwakhululwa kwaba kanye kwabangcwele njengoba uJuda asho ukuthi sifanele sikwenze futhi sithethisiwe ukuthi ezinsukwini zokugcina lokhu kukholwa kobaba kuyobuyiselwa futhi ekukholweni kwePentecost kwasekuqaleni wena wokwethembisa kuma lakho esine wathi kuyokwenzeka futhi baba bangathi singabuka futhi amehlo ethu evuleke kakhulu futhi singakugeji njengaseminyakeni ababehlala bekwenza kodwa sengathi amehlo ethu angavuleka ukubona uJesu Kristu njengoba ebonakalisiwe enkazimulweni yakhe phakathi kwabantu bakhe abathobekile ukukhipha abantu baphume kulaba abezizwe ngenxa yegama lakhe siphe khona Nkosi busise leli bandla manje ngikhulume kade Nkosi angeke ngixolise ngoba ngizizwele ukuthi angikusho engikwenzile ukubabamba isikhathi eside kodwa ngiyakubonga ngabesilisa nabesifazane namhlanje okwazile ukuma futhi bazotsheka futhi bazame ukubamba izinyawo zabo kuyiphansi futhi balalele umlayezo ngiyakubonga ngamabandla anjena ayovula umnyango bese ethi ngena sifundise noma shumayela kanye nathi sisize uNkulunkulu ngiyakubonga ngalaba futhi ngiyakubonga ngomthombo osokwadule futhi ngezwe le businessman Nkosi bangathi izingubo zabo zikahlala zingenachashazi elivele ezintweni zezwe siphe khona yenza indawo esindisa umphefumulo Nkosi ukuthi mhlawumbe ndawana thize abantu angeke baye esentweni bazohamba beyozwa abantu abangosomabhizinisi bekhuluma futhi kwangathi impilo yabo ingaba ngosawoti kakhulu ngomusa kaNkulunkulu nokuzithoba komoya wakhe ukuthi izwe lizolangazelela kakhulu kuba yilolo hlobo labantu siphe khona Nkosi sibusise manje endawonye Nkosi sithethelele ngamaphutha ethu sithethelele izono zethu futhi makuthi imigudu yezinhliziyo zethu ivuleke sengathi Nkosi yasekazimuleni ngagibela phakathi kwethu manje uma sifumele umusa ebusweni bakho ngokuphenduka iphutheni lethu akukho kungabaza inhliziyo yami iphendukile eziningi ezinye izinhliziyo seziphendukile futhi uma sifumele umusa Nkosi sibumbe manje hlanza amathempeli ethu ukuze izwi likaNkulunkulu ophilayo lingahle lihlale phakathi kwethu futhi lifakazele ukuthi uJesu Kristu akafile akasuye umsunguli ofile njengoMohammed noma uBuddha noma owezinye izinkoloze uyaphila nkathi yamanje uJesu ngile uyaphila njalo futhi angeke aphinde afe futhi usinike ukuphila kuphakathi futhi uzilethile qobo lwakhe phakathi kwethu futhi thina Nkosi sibonakalisa umusa wakhe kwabanye sisize baba njengoba wethembise izinsukwini zokugcina lokho okuyo kwenzeka njengoba kwakunjalo izinsukwini zikaLoti ngathi thina njengalabo ababevela eMawuse singaya emakhaya kulobo busuku sijabula ngoba sikubonile wenza ukuthile njengoba bekubonile ukwenza emva kokuba usuvukile kwabafile siyazi ukuthi kwakuyinto efanayo owayenza ngaphambi kokuba ufe khona ke bazi ukuthi uvukile siphe khona baba sicela egameni likaJesu amen. Manje manje ngikhulume kade kodwa lokho angazi ukuthi ubezokwenza lokho angazi ukuthi uzokwenza ngizomcela nje kuphela ngiyakholwa uma ngibeka impilo yami lapha esixotsheni ukumanga kulelizwi khona ke ngolwazi lwami olodlula konke Angisuyo ngena zona nginokuningi yokulenga kimi kodwa njalo ngehora ngiyasivuma njalo njalo lapho ngibone ibuthe lami khona ke ngiyaphenduka kulokho futhi ngizama ukwenza kulungile bengingeke ngizama ukuya ezulwini ngokufaneleka kwami bengingeke ngifike lapho ngithemba ngesizotha kuJesu Kristu uyithemba lami ngiyakholelwa kuye bengingeke ngizame ukungena ngoba ngingumfoweni oyiphentekostali bengingeke ngingene ngokufaneleka kwePentecost ngingena ngokufaneleka kwegazi lika Jesu Kristu wangifela futhi lonke ngivuna niko thembe ukufaneleka kwakhe futhi khona ke wazi kanjani ukuthi ufika lapho na kungekathi lonke izwi nguwe uligcizelela ngoamen amen ngoba liyizwi uqobo lwalo lizama ukuziqinisekisa qobo lwalo futhi uma siliphika lelozwi lingaziqinisekisa kanjani qobo lwalo na manje Jesu wathi ukhona yimi imisebenzi engiyenzayo ngayakuyenza ngabe kunjalo na futhi khona ke wathini kuJohane wesihlanu ishumi lesishiyagalolunye na ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe indodana ayinakwenza lutho ngokwayo kodwa lokho ebone uyise ekwenza wadabula echibini laseBethesda lapho babulele izixuku zabantu mhlawumbe okuphindwe ngamashumi amabili noma ngamashumi amathathu alowo olapha kulezi sakhiwo kulobu busuku kukhona abane noma abantu abangamakhulu amahlanu mhlawumbe abahlezi lapho kulobu busuku angazi kodwa kungahle kube nabaningi kangako kodwa mhlawumbe kunezinkulungwane ngiyaqonda ukuthi isixuku singakhuphukela ezinkulungwaneni manje belele lapho nezi shosha izinyonga izimpuputhe abasho abaneyo waphilisa indoda eyodwa ngoba wayazi ukuthi leyo ndoda yayikade ingaleyo ndlela ubaba wayemkhombisile niyabo wabashiya bonke niyabo futhi khona ke wabuza lokho kodwa ibhayibheli lasho emva kokufa kwakhe nokumbelwa nokuvuka ukuthi kulobu busuku ungumpristi omkhulu niyakukholwa lokho na niyakholwa ukuthi usaphila futhi ngabe unguye umpristi omkhulu ongathi intwa ngokuzelana kobuthakathaka bethu na aw umenge umpriest omkhulu ofanayo ngokwamaHeberu eshumi nathathu sishika kalombili khona ke ubezokwenza ngendlela efanayo ngabe kunjalo na manje masidlanze izinhliziyo zethu kuzo zonke isono sengathi singavuma iphutha lethu sengathi singavuma ukungakholwa kwethu ukuthi kade sinephutha futhi sithi Nkosi Jesu ngilapha ngiyadinga kulobu busuku zibonakalise wena uqobo empilweni yami ngiphe ukukholwa lowo owesifazane ayenakho okwathinta ingubo yakho futhi ngizothi Nkosi Jesu ngimile ngasezwini lakho lokho bekungukuthunywa kwami shumayele izwi ngime ngakulo ngifuna ukufa kakulo futhi ngimile ngenza izinto ezinzima ngenxa yezwi futhi ngahlala lapho kodwa uliqinisekisile njalo manje ngethembele kuye kuqinisekisa lelozwi malijikijelwe makuthi yena akopoze edlule ngithi kulobu busuku njengoba sikhuleka mangaki phakathi lapha ugulayo abaswele abadinga noma yini na phakamisani izandla zenu bese nithi yimina Nkosi ngiyakholwa Nkosi ngifunani nginakisise ngobumnandi njeni ngakwenza kwemizuzu embalwa Uma emva kwalomlayezo noKristu uzozibonakalisa yena uqobo kubantu futhi yabona ukuthi umphefumulo othile ozihluphekelayo unokukholwa kwenelo ukuthinta ingubo yakhe futhi ngingazinikele emoyeni wakhe futhi ngazi ukuthi lona ngumoya ongcwele Kana ke uma ungowenye into ngaphandle kweqembu elikholwa yilokho kana ke ngizofika ngapho lapho bekholwa khona iqiniso yabo ngiyokwenza impela ngiyokwenza ngiyokholwa ngoba uNkulunkulu uzenza yena uqobo aziwe ungazikhombi manje nabafarisi nalabo abangakholwa labo abayizimpuphuthe ngoba uJesu wathi abasayi kumbona kepha nizokubona nina ngokuba ngiyakuba nani ngiyakuba kini yongibona mina awu uma eyilo umpriest omkhulu ofanayo yileyo ndlela eniyombona ngayo yena ngokuzibonakalisa yena uqobo ngendlela efanayo ayenza ngaleyo nkathi ngabe lelo iqiniso na kulungile Manje niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu yibale nokukholwa ningagabazi nikhuleka futhi khona ke sizokubona akusho manje kholwane nje ngayo yonke inhliziyo yenu manje baba nkulunkulu ngikhulume ngawe ndangezwi lakho ngikwenzile ngendlela eyephukile nkosi ngiyazi kodwa kungokungcono okwedlula konke ngikwaziyo ukuthi kanjani wonke lamaviki amabili ngihlale nalo njalo njalo nkosi yonke impilo yami ngizamile ukuhlala nalo manje nkosi hlonipha izwi lakho kulobu busuku lapha njengoba imvuselelo ivala makwaziwe nkosi ukuthi uma simele lokho okulungile okulungile kuzosimela siphe khona nkosi ukuthi siyakholwa ukuthi uba yithina ukuthatha isono sethu ukuze sizoba nguwe amadodana kaNkulunkulu ukubonakalisa izwi likaNkulunkulu eliqinisekisiwe elenziwe labonakaliswa ngempilo yethu yenkonzo osinikeze yona siphe khona nkosi sizethula thina uqobo kuwe manje egameni likaJesu Kristu amen. Manje ibani nokukholwa nje ningangabazi kodwa khulani ngayo yonke inhliziyo yenu manje niyakholwa na wonke umuntu uyakholwa. Manje ningangabazi khulekani nje kinina uqobo yibani nokukholwa manje ningangabazi la kancane zithobiseni manje lalelani lokho umoya kushoyo kini yibani nokukholwa kuNkulunkulu yibani nokukholwa kuNkulunkulu.
What you looking at me so sincerely about? You believe me to be a servant?
Yini lena ungibukela yona ngobuqotho kangako na? Uyangikhole ukuthi nginxe kuyakhe na? Angikwazi, angikaze ngikubone kodwa ngowesifazane nje ehlezi lapho engibuka.
It's not exactly sickness that she's worried about. She's worried about somebody else. It's a young girl. She has just come up missing. She's left home.
Akusikho ukugula ngempela khathazeke ngakho ukhathazeke ngomunye umuntu intombazane esencane ivele nje yalahleka ishiye ekhaya.
She's just a girl, a teenage girl. This has been made up for a long time. So far I see no danger with her. Have faith, believe God, he'll send her home to you.
Intombazane nje intombazane eseyitshitshi lokhu kwenzeke esikhathini eside kuze kube manje angiboni ingozi ngayo yiba nokukholwa khona uNkulunkulu uzoyithumela ekhaya kuwe.
What did she touch? Now you see the woman, I never seen her in my life. She's total a stranger.
Uthinteni na manje niyambona usifazane angikaze ngimbone empilweni yami uyi ngokuphelele sihambe.
Here's a lady sitting right back, her eyes closed, praying. She's suffering with a rectal trouble and it's
nathi nilikazi lihlezi emuva khona lapha livale amehlo likhuleka liphethwe yinkathazo yomtshazo futhi yimizoko liphethwe yinkathazo yenhliziyo lizokugeja uNkulunkulu sisize. Miss Willingham, khona inkosi Jesu Kristu manje uyakwemukela.
Now ask the woman.
Manje buzo wesifazane sizihambe ukuphelele. Wena uthi ubize igama lakhe. Ngani uJesu akamtshelanga uSimoni igama lakho kuSimoni uyilethela kaJona yiba nokukholwa nje kuNkulunkulu. Uyakukholwa na? Manje ibali qotho. Kholwane ningagabazi. Bekani umqondo wenu kuNkulunkulu futhi nimkholwe.
What's he doing? He's identifying himself. He's reflecting himself. Now, if you don't think it's right, I asked you to come to the pulpit and do the same thing.
Where's that enough? Uyazikhomba yena uqobo, uyazibonakalisa yena uqobo. Manje uma ungacabangi ukuthi kulungile, ngiyakucela woze pulpit futhi wenze into efanayo.
There is a little woman. She's sitting back here with a shawl over her head. She's Spanish.
Ukhona owesifazane omncane uhlezi emuva lapha letshali phezulu kwekhanda lakhe ungowase Spain futhi ukhulekela indodakazi leyo ndodakazi eyihlali lapha manje ubeka izandla zakhe ebusweni bakhe. futhi lendodakazi ihlala lapho kunamanzi amaningi khona lapho khona kuduma ulwandle San Diego eCalifornia futhi unemithwalo eyimiqansa nezifo ezilakanye nayo futhi usondele impela ukuba nokugulisa imizwa
yakholwa
ukuthi umkhuleko wakho khona-ke uthi into omphethe wengubo yakhe edadewethu omncane wasespain nokuthi indodakazi yakho izosinda na uma ukhola phakamisa isandla sakho futhi ukwemukele kulungile ungaba nakho uyacaca lapho ngakuwe manje ungangabazi kholwa lokho bekushaqisa kuwe nokungenjalo mnenekazi elihlezi lapho na ubeke isandla sakho phezulu ekhaleni lakho waseke usula ubuso bakho usho ukuthile ngaphesheya ezikhaleni zezihlalo ufake ijazi eluluhlaza sasiphakaphaka uhlezi lapho yebo kulungile uma uzokhola ngayo yonke inhliziyo yakho khona-ke leyo nhliziyo izoqonda futhi angeke uphinde ube nenkathi yazi ngenhliziyo obukade ophethwe yiyo
Stand up on your feet, though. Just witness that that's true. I'm a stranger to the lady. Amen. Do you believe? Certainly. Always believe.
Uma kunjalo ima ngezinyawo zakho ufakaze nje ukuthi lokho iqiniso ngiyesihambi nenekazini. Amen. Uyakhola na? Impela, khola njalo. Ngiyabona futhi njalo indoda ayiphakathi nendima empilo uyakubona lokho kukhanya umaluphuzi ulengela khona lapho udonsela ngqo phezu kwalowo mfo na manje uyakhuleka ubhekise ikhanda lakhe phansi futhi kunokuthile kusanda kushiwo kuhehe kunaka kwakhe kukhulekeni isizathu ungowasecalifornia naye njengoba kushiwo kodwa ungowasefresno ecalifornia uphethwe yisifuba somoya mnumzane corona uma ukhole ngenhliziyo yakho yonke ungabuyela ekhaya futhi uphiliswe nawe amen kukhole manje uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ngabe siyizihambi na phakamisa isandla sakho kulungile niyakholwa na ithinteni leyo ndoda na ithinte ujesu kristu ikhwele ngamafita ngamashumi amathathu kusuka kimi ngiliphosela inselele egameni likajesu kristu ukukholwa ukuthi lo mlayezo kamoya ongcwele kuloli izinsuku zokugcina uyavala emlandweni weze ngiliphosela inselele ukuba nikholwe yilokho engikufundisile kini kulobu busuku ngiyakholwa ukuthi unkulunkulu ungithumile kuhlonipheni futhi manje ningahloniphi mina kodwa hloniphani lokho angithumelele khona izwi lakhe futhi unkulunkulu uzonipha sona isicelo senu angeke ngimenze akwenze kodwa uma uzokholwa lapha bukani lapha anikuboni lokho na bukani lapha lokho kukhanya khona lapha kuphezu ngqo kwalona wesifazane omkhulu ohlezi lapha angimazi usifazane angikaze ngimbone empilweni yami kodwa yena uyagula yena uyagula kade ekudokotela futhi okuthize ukuhlolwa kukhombisile ukuthi kusenanzini uthi akube uhlobo olufana nezilonda chabo udokotela uthi izilonda ezisenanzini kunjalo kunjalo awusuye walapha ulapha ngokuvakasha ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho ungowasemichigan kunjalo ulapho uzavakashela indodana futhi izebhizinisini lohlobo oluthile lomsakazo wohlobo oluthile igama lakho ungunkosikazi e-ephu yiba lokukholwa kunkulunkulu yekhaya futhi ukuthola ngendlela ofuna ngayo uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho niyakholwa na nikulungele ukuba amanyelo kungakholwa shaya aphume ngini na niyakholwa yini ukuthi ningabona ukristu ezibonakalisa yena onkobo nguye izolalomuhle naphakade na ungunkulunkulu niyakukholwa lokho na thanini amen uma nikukholwa khona-ke bekani izandla zenu phezu komunye nomunye ngizonikhombisa izwi lakhe uma ningamakholwa wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayokusinda bekani izandla zenu phezu komunye nomunye manje balala amehlo enu khothamisani ikhanda lenu khulekelanani khulekani akusibina khulekani ukristu uphandle phakathi kwenu phandle lapho baba wasezulwini egameni lenkosi ujesu kwangathi ukristu akabonakaliswa kuye yonke impilo lapho kulobu busuku futhi iphulukise abagulayo nkosi sikhipha bonke odeveli bokungakholwa ukuze ibandla lephentekoste lingahle libone ukubonakalisa kukajesu kristu empilweni yabo njengoba bekubonile kulobu busuku